chifuniro cha Ambuye kuti zinthu zina zichitike nthawi zina. Tinapita ku Denver posachedwa pomwepa ndipo tabwererako. Ine ndikukhulupirira iwo akufuna kufotokoza msonkhanowo. Iwo unali umodzi wa misonkhano yabwino kwambiri imene ine ndakhalapo nayo mu Zaka. Ndinali ndi nthawi yopambana. Chinachake kupitirira pang'ono zikwi ziwiri anapereka mitima yawo kwa Khristu pambali pa iwo amene analandira ubatizo wa mzimu woyera. Pambali pa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zimene Ambuye wathu Yesu wokondedwa anachita pakati pa anthu uko mu Denver. Anali nako kutsanulira kopambana ndi kudza kwa pamodzi kwa kukulu kwa anthu. Tinayamba ndi pafupi zikwi zisanu kuyamba nawo. Ife tinali ndi Mammoth Gardens ndipo pa usiku wachitatu uko kunalibe ngakhale malo aliwonse a anthu kuti ayime mu malowo. Tinali ndi nthawi yodabwitsa chotero ya mausiku asanu. Ife tinachoka kumeneko kuti tipite ku Canada, mnyamata ndi ine. Ife tinafika pamwamba mu mapiri ndipo kunabwera mkuntho wachisanu. Ine ndikuganiza inu mwamva za iwo pa wireless zanu ndipo anthu ena zana ndi makumi asanu ndi atatu mphambu asanu ndi atatu anaonongeka mu iwo. Ndipo ife tinasekerezedwa mukusuntha kwachisanu kwa masiku angapo pamwamba apo mu mapiri. Ndipo msonkhano wathu unadutsa ndipo ife tinabwerera ku nyumba tsopano ife tisanati tichokenso. Kotero ife tikukhulupirira zonse izo zinali mwina mwake kwa chifuniro cha Mulungu ndi iwo udzakhala msonkhano wabwinoko ndi china chakenso. Iye anali atafoletsa china chake kwa ife chimene ife sitikuchidziwa. Tikukhala ngati tikuyenda mdziko la mdima komanso sati mu mdima. Tikungotsatira pamene kuwala kukupita ndiye ife tikutsatira kuwalako. Kwa Atate athu akumwamba mwina mwake anali ndi china chake chimene ife sitikuchidziwa kanthu za icho. Uko mwina ukanakhala kuli choopsa china chili kumeneko. Apena aponso iye mwina akhoza kuti amagwira ntchito pa wina wake kuti amubweretse. Inu mukuona Mulungu akhoza basi kugwira ntchito pa munthu mmodzi monga choncho. Iye amasintha fuko lonse basi chifukwa cha munthu mmodzi ameneyo kuti awatengere iwo mkati. Kokotero ife tikudziwa izo zonse zinali kwa ulemerero wabwino wa Mulungu. Mbo ife tikumuthokoza iye chifukwa cha izo ndi chifukwa chotiteteza ife. Mboko kunali ochuluka ife bile ndi ine tinathandiza kuwanyamula iwo mu msewu monse ndi zinthu monga choncho za anthu amene anagundidwa ndi chilichonse. Koma ife tinapyolamo popanda vuto lililonse. Ife tinasiya msewu kamodzi koma uko kunali chabe kwa mphindi zochepa. Mbo munthu wina pamwamba apo kumalo owetera zinyama anabwera pamenepo ndi kutikoka ife ndi tractor. Kumango terera iko kunaliko terera kwambiri. Ndipo icho chinali chimodzi cha zinthu zimene iwo sanakhale nacho kwa sakanakhoza. Anthawi zakale samakhoza kukumbukira zakukhala konse ndi mkuntho ngati umenewo mu dziko limenelo pa nthawi imeneyo ya chaka ku Round Up Montana. Kwa ife tinali ife tikudziwa kuti chilichonse chapadera kwenikweni ngati icho Ambuye wathu anali ndi dzanja lawo mmenemo pena pake. Izo zinali kwa cholinga china kwa ubwino wathu, kwa ubwino wathu ndicho chimene icho chinali. Ngokotero ine ndinamuimbira mbali mnaivyo nditatha ine kubwererako ndipo ine ndinati ine ndikhala ndili ku nyumba la Mulungu. Ndipo ngati inu mungafune kuti ine ndibwere uko ndipo mwina mwake kukhala ndi Sunday school bwanji chabwino. Ndipo ine ndinati ndiye ine ndidza ndipo ine ndidzakhala wokondwa kwambiri kufika potero. Iye anati bwanji zedi mbali bill anati ife nthawi zonse timakhala wokondwa kuti inu mubwere ndi mtima waukulu wotsekuka ndi kukulandira monga choncho. Ndipo anayika izo pa programu yake ya pa wireless dzulo. Kotero ife tili woyamikira chifukwa cha zinthu zonse izi. Ndipo mmawa uno tsopano pokhala tsiku lana kubala. Anthu ambiri inu mumva maulaliki a tsiku lana kubala paliponse ndipo anthu akuyankhula zana kubala chimene ine ndikuganiza ndi chodabwitsa. Tisira izo kwa msonkhano onsewu. Mmawa uno ine ndinali nditalengeza kuti phunziro la kuwukiridwa kwa United States limene ine ndimafuna kuyankhulapo. Chimene inu mwina mwake munamva kulengeza kwa wireless yanu ndipo inu mumvetsera ochuluka iwo lero. Ndipo apo pakhala ulaliki wa tsiku lana kubala mwina mwake usiku uno mu misonkhano. Ndipo kotero ine ndinaganiza mawu uno ine ndilengeza kuwukiridwa. Ine ndinayankhula pa iwo mu Denver kuno osati chimodzimodzi kuchokera ku mafikidwe amene ine ndikulinga kuwupereka iwo mawu uno ngati Ambuye alola. Ndipo iwo tinali ndi nthawi yodabwitsa ndi iwo. Ambuye basi anatidalitsa mwanjira yodabwitsa. Izo zimakhala ngati nthawi zina zimatipatsa ife. Iwo umayenera kugwedezedwa basi pang'ono chabe kuti uzindikire chomwe izo zili sichoncho ife nthawi zina. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu achita zimenezo. Ndipo tili pomwepo pamwamba apo pamene ife tinatsirizira amuna amalonda aku Denver anali amene anathandizira msonkhanowo. ndipo iko kunali kuthandizira kosiyana ndi kumene ine ndinakhalapo nako kale ndipo kawiri kawiri atumiki pamene iwo athandizira msonkhano iwo amati kodi inu munawulengeza iwo inde kwa mpingo izo basi za iwo iwo azibusa iwo amafuna nkhosa zawo kuti zidziwe za iwo basi ndiyo ntchito yawo koma amuna amalonda anali osiyana pang'ono iwo ankafuna kuti dziko lidziwe za izo kotero iwo anangoponyeramo pafupi madola 3,000 kapena 4,000 mtengo wakulengezera pa magalimoto onse a munsewu magalimoto a taksi mabampala onse a magalimoto ndi paliponse inali ndi nthawi yodabwitsa kuti atha msonkhano iwo anandiyitanira ine kumbali imodzi anati mbale Branham kodi ife ndingakhoze kukuchitirani inu chiyanso pano ife tili nanu ngongole yotani ine ndinati bwanji zedi palibe ine ndinati inu mulibe nane ngongole ine ndinati inu mukhoza kulipira ndalama zanga za ku hotelo kumusiku uno ngati inu mukufuna kutero oh ife tikufuna kuti tichite china chake kwa inu ndipo iwo saka nati ine sindikanatenga kanthu kuchokera kwa iwo kotero manejala anawayitanira iwo kuseri iye anati ine ndikukupya iye amakhala ngati amakonda kusaka ndi kuweza sichoncho iye anati inde kotero mmodzi wa amuna amalonda anali ndikowetera zinyama kumeneko ndipo iye anati ine ndingomupangira iye chopereka cha zimenezo chabwino bambo moo anapita uko kukawaona iwo ndipo iye amayenera kubwerera pafupi mailosi 35 pansana wakavalo ine ndinati bambo moo anati ine ndikanakonda kumuona mlongo Branham atakhala pakavalo akubwerera kumeneko kotero iye iwo ndi koma zitatha izo ngakhale iwo anapita chauko kumalo a nyumba ya kumunda ku Silver Plume Colorado uku kuyenera kukhala kumbali tsopano ndipo iwo anakula kowetera zinyama kwakung'ono chakumeneko ndikundiyikirako ine nyumba ya zipinda zisanu kumeneko tsopano inenso ku Silver Plume Colorado pamene pali mu mtima umene wamapita kotero inu asodzi ine ndikuganiza ndiyo nthawi yabwino kotero iwo akhala malo abwino kukatakasuka ndipo pamene itatha misonkhano ndi zinthu ngati mulungu alola ndizo kwa iye inu mukuona ine ndikumba tsopano kukokera chelu chathu ku mawu ndipo ine ndimangowakonda mawu mawu a moyo a mulungu ndizo mkati mwa mawu muli moyo tsopano mawu lemba limapha koma mzimu umapatsa moyo ndipo moyo uli mu mawu chifukwa ndi mawu a mulungu moyo umakhala mu mawu ake ngati ine nditakuwuzani inu ine ndikukupatsani inu inu mukuti ndine wanjala mmawa uno mbale Branham kodi inu mungandipatse ine madola 5 ine ndikanati ine nditero tsopano muli basi moyo wochuluka mmenemo monga ulili mu lonjezo langa ndiyo njira yomweyo izo zilili ndi mulungu pamene mulungu alonjeza chilichonse ndiye chimene mulungu ali chake iye ayenera kukhala mu mawu ake maona mawu awa ali oyenera ayi mawu awa ali basi ofanana ngati mulungu iwo ali mulungu mawu ako ndi chimene iwe uli ndilo lumbiriro lako ife tinkalitcha ilo chokumanga chako ndi mawu ako ngati ife singakhoze kutenga mawu ako ndiye ine singakhoze kukhala nacho chidaliro koma ngati ine ndingakhoze kutenga mawu ako kwa chilichonse ndiye ndi munthu wa chilemekezo ndipo baibulo linati pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu mwaona ndipo mawu anapangidwa thupi ndikukhala pakati pathu ngati ife tingaganize ndilo dziko lapansi lomweli limene ife tikukhalapo mawu uno ndi mawu a mulungu mtengo uwo ndi mawu a mulungu ndipo inu thupi lanu ndi mawu a mulungu mulungu analiyankhula ilo kuti likhalepo monga choncho lipanga ilo kuchokera kopanda kanthu limene linalibe kanthu kodi inu munayamba mwazindikirapo moyo wa munthu kumene iwo unachokera bungu limodzi laling'ono lochepa kwambiri mwakuti diso la umunthu sikanakhoza kuliona ilo okha upyolera mugalasi lalikulu la mphamvu ndipo ochokera mwa ilo kunabwera munthu wa mapaundi 150,200 kodi ilo linabwera kuchokera kuti mwaona mulungu anangoyankhula ilo ndipo ilo linangoyamba mwachilengedwe makula ndipo apo ilo linabala chimodzimodzi basi iye anayankhula mtengo uliwonse chilichonse kuti chikhalepo ndipo ndicho chodabwitsa chotero chinthu chodabwitsa mawa uno kuwapenya mawa a mulungu tsopano ichi mawa uno muchipangano chakale kutembenuzira chakumbiri ine ndakhala ngati nditasokonezedwa pang'ono pamene inu mukutembenuzira tsopano kumbiri mutu wa 18 Woto papa ngono chabe. Kumangara mbuya alola ine sindiri otsimikiza ife tidzadzi wazochuluka la chitatu usiku. Rambuya alola ndipo mpingo ukamverera kusokozedwa mwanjira imeneyo. Ine ndikanakondwa kukhala ndi la chitatu, la chinayi, la chisanu loweluka ndi la Mulungu ngati chitsitsimuso pano. Chitsitsimuso chophunzitsa chabe kuchokera ku mawu. La chitatu, la chinayi, la chisanu loweluka ndi la Mulungu kuphunzitsa chabe pa mawu. Osati misonkhano ya machiriso koma kuphunzitsa. Mwina mwaga mbuye atitsogolera ife mjira imene. Yeno ife ine ndimango konda kukhala ndinu. Ndi kukhala nacho chiyanjano kozungulira mawu ndinu. Ziko umo inu mochuluka kwambiri chifacha amen wabwino odabwitsa. Sobano mumutu wa 18 wambiri ndi kuyambira ndi ndime ya 12. Fitu ufuna ukazikitsa malingaliro atu basi. Wakanthawi pang'ono paphunziro lopambana ili latsikuli. Mbiri yoyamba, kapena mbiri ya chiwiri ine, ndikupempha kukhulupira kwanu. Mbiri ya chiwiri 18:12. Ndipo ife tiwerenga gawo la iwo pano, ndipo tione chimene Ambuye athu atakhale nacho kuti ife tidziwe. Ndipo mthenga amene anapita kukaitana Mikaya ananena kwa iye, kuti taonani, mawu aneneri anenera. Chokoma cha mfumu ndikuvomereza kumodzi. Mulole mawu anu chotelo, ine ndikupemphani inu, akhale ngati amodzi a iwowo, ndipo muyankhule inu chokoma. Ndipo Mikaya anati, pali Yehova wa moyo, ngakhale chimene Mulungu wanga anena, chimenecho ine ndidzayankhula. Ndipo pamene iye anafika kwa mfumu, mfumu inanena kwa iye, Mikaya, kodi ife timuke ku Ramoti Giliyadi ku nkhondo kapena ife tileke? Ndipo iye anati, kwerani inuko, ndipo mukapambane, ndipo iwo adzaperekedwa ku dzanja lanu. Tsopano kuti tikhazikitse lingaliro lathu kwa mphindi zochepa, ndi uli modzi chabe kwa iye kachiwiri pa izi. Atati athu akumwamba, ndi mitima yoyamikira ife tikukuyandikirani inu basi tsopano, mʼmalo mwa miyoyo yotayika, mʼmalo mwa iwo amene ali osowa, mʼmalo mwa mpingo. Pa mulole mzimu woyera ulowe mu mawu mwa msanga tsopano, ife tikupemphera, kuwatengera iwo molunjika kumene ku mtima uliwonse pano umene uli ndi chosowa. Ndipo pamene iye azipereka uthenga wake wa mphamvu ya mawu kupita mu mtima, mulole ife tonse tipambane mwa iwo mawa uno. Mapita kuchokapo pakachisi tikusangalala ndi kutamanda Mulungu, tikunena mitima yathu ikutentha mkati mwathu chifukwa cha kukhalapo kwake. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake, amen. Choyang'anapo chathu chikukhazikitsa mawa uno pa chachisoni. Ndipo chipangano chakale kwa ine chili nthawi zonse mthunzi kapena kulosera kwa chipangano chatsopano. Nthawi zambiri wina wake wanena, mʼbale Branham, chifukwa chiyani kuti inu nthawi zonse mumatenga chipangano chakale? Pafupifupi nthawi zonse kutenga mutu, inu nkubwelera nawo ku chipangano chakale. Ine ndimachita izo chifukwa ine ndimakonda kufanizitsa. Ine ndimakonda maphunziro anga ndi operewera kwambiri monga nonse mumadziwa. Ndipo njira yokha imene ine ndimayidziwa yokhalira pena pake pafupi ndi cholondola, ndikuona chimene pateni inali kuyang'ana pa chojambulidwa, ndikuona chimene icho chinali. Ndiyeno ine ndimadziwa chimene icho chinali chidzakhala china chake chofanana kwa chimene ichi chili pano, chifukwa ndiwo mthunzi chabe wa icho. Ndipo ine nthawi zonse ndimayang'ana mbuyo kuchipangano chakale kuti ndione chimene ana Israeli anachita. Kuona chimene chilango cha tchimo chinali, kuona chimene chilungamo cha aneneri chinali, kuona zomwe zinthu zonsezo zinali, ndiyeno ine ndimakhala nalo lingaliro chimene ichi chili pano, chimene chaonetsedweratu, chimene chili chidzakhale mukutsiriza wamba kwa pa mapeto. Pa nthawi iyi apo nkuti panali chinthu chachikulu chikuchitika kwa Israeli. Izo zinali mu mdima wandiweyani wa pakati pa usiku pake. Muchipangano chakale ngati Ambuye alola mwina mwake mu misonkhano ikudzayi, ine ndikufuna kuti ndionetse momwe kuti mibado isandiwiri ya mpingo inafanizitsidwira muchipangano chakale, momwe kuti iwo anayambira chimodzimodzi basi monga pa kuyamba kwa mibado ya mpingo wa mitundu. Ndipo anapita kumene musi kupyola mu mbado wa mdima wofanana ndi kutulukamo kulowa mu nthawi ya ulemerero ya Pentecost pakugwa kwa mzimu kupyoela mupingo yambirira wa mumbado wa Chiyuda ndiye kupita kupyola munthawi ina ya mpingo wa mitundu kupyola mumbado wa ndima ndeno kutulukiranso mu zaka chikwi pamapeto tsopano momwe kuli mbuyo mkati mwa zaka zana kumeneko mfumu yaikulu Ahabu inakwera mu mphamvu ndipo iye anali ngati amakwera pa mbiri ya mafumu ena a Chiisraeli amene anali Ahabu iye mwini anali ngati wokhulupirira wa mmalire ine kawirikawiri ndafanizira kwa iye mwa njira imeneyo chifukwa iye anali gawo la nthawi kumbali ya mpanda gawo la nthawi kumbaliyo ya mpanda iwe sungadziwe kuti umuyike munthu amene ali wosakhazikika monga choncho kapena munthu yemwe amadzinenera kuti ndi mkhrisitu ndipo kusakhazikika kumeneko iwe sumadziwa choti uchite ndi munthu ameneyo lero iwo ndi akhrisitu mawa iwe sukudziwa pamene iwo ali mumpingo lero iwo akusangalala ndi kumayimba ndi kutamanda mulungu ndipo mawa kunja kumwa kuphokosera kumathamangathamanga ndiye munthu wamtundu umenewo ndiwovuta kuti ungachite naye chilichonse ine ndikukumbukira ndili mnyamata kamodzi ife tinali ndi kavalo wokalamba amene ankakonda kumalumba mipanda nthawi zonse ndipo ine ndikuganiza ambira inu pa usungu wangawu mungadziwe kale mu masiku akavalo masiku angolo ine ndabwera nthawi zochuluka mpaka m'musi munsewu kuno ndikuyendesa kavalo ndi ngolo ine mwini ine ndili makumi anayi ndi zisanu kotero iwo nkukumbukira kavalo wakale uyu ife tinkayika goli pa khosi lake monga inu mungachitire ng'ombe ndikumuletsa iye kuti asamalumphe mpanda ndipo iye ankalumba mulimonse ndipo iye amakhoza kupachika goliro ndikumutembenuzira iye pamenepo ndi zina zotero iye amawulumba mpandawo ndipo tsiku lina chimene iye ine ndinkadabwa chimene chinali kudolola kanthu kakaleko ndipo apo panali dzenje lakuya lakale pansi pamenepo tsopano iye anali kuima mu msipu wautali koma iye ankafuna apo panali masamba wena audzu wa pa mtengo wa zipaso mu dzenje lakuya ndipo iye ankalumba mpanda umenewo ndipo ankalowa mu dzenje lakuya limenelo mmene mawaya onse awa ndi galasi chabwino iye anali mwathu motayira mwathu ndipo kupita mmenemo kuti akapeze zodzaza mkamwa pang'ono zauzu wa mu mitengo ya zipatso ndipo ife tinkachita kukatenga akavalo ena ochuluka ndi kumukoka iye kuchokera mu dzenje lakuya ilo pamene iye anafika mmenemo iye anakodwa mmwamba ndipo pamene iye anayima panja pamenepo iye anali akunjenjemera ndi kukha magazi ndi momwe iye analili basi kuti akapeze zodzaza mkamwa kapena kawiri zauzu wa mitengo ya zipaso uwo pamene iye anali kuyima mu msipu pafupifupi kufika mu mawondo ake ine kawirikawiri ndalingalira zachithunzi chimenecho njira ya wochimwa ndi yovuta iye sangakhoze basi kukhala chete pamene iye anali kumadya ndi kumakhala ndi nthawi yodabwitsa koma iye anachita kulumba mpanda ndi kupita kukavulazidwa yense ndi kuchekedwa monga choncho basi kuti apeze udzu wodzaza mkamwa wa mtundu wina wosiyana tsono ndiyo basi pafupi njira yomwe anthu amachitira amene amalumba mpanda wa msipu wa mulungu kodi inu simukhulupira zimenezo kupita kunja kubwera mkati ali mu mpingo akukhala nayo nthawi yodabwisa ndiye mawa kukadzigulisa kunja kutsata china chake monga ichi izo zimapangisa izo kuvuta kwambiri Ahabu anali mochuluka kapena mochepa munthu wa mtundu umenewu mbali iliyonse mphepo inkawombera Ahabu amakhala nkhafi zizokonzeka ngati iko kunali mbali iyi kapena mbali iyo chikwati chake chinamufikisa iye yense mosokonezeka ndi mkazi wang'ono yemwe anali kalonga wa mkazi wang'ono mwana wa mkazi wa mfumu Yezebeli wokongola kwambiri kuti umuyang'ane mkazi wokongola kwambiri koma mu mtima mwake iye anali mthakati ndipo iye anali wa mafano ndipo iye anapangisa Israeli yense tsopano momwe ine ndikanafunira kuzungulira pamenepo basi kwa maminiti ochepa tinali tiri kufika pa chimake pa izi pa umayi onani pamenepo ndipo pamene munthu ayamba kuti akwatire mtundu wa msungwana mkazi yemwe iye tizochuluka kuposa kungoyangana pa kukongola. Koyenera kumupeza wina wake zonse moyo ndi thupi zolumikizana limodzi. Wina wake yemwe kwenikweni atakhale mzako ndi bwanawe, yemwe ati adzamamatirane ndiwe kupyola muzokanda pala ndi zopyapyala. Tsopano koma Ahabu iye anangotengeka naye chifukwa iye anali wokongola, ine ndikuganiza ndi kumukwatira. Icho sichanakhoza kukhala china chilichonse za iye chifukwa mthakati monga iye analili. Ndipo iye anabwera kumeneko, ndiyeno ndithudi pokhala atakutidwa ndi iye monga chomwecho, ndi kumukonda iye bwanji iye anapangisa Israeli yense kuti achimwe ndi kuti apite motsutsana ndi Mulungu, ndi kugwetsera pansi maguwa a Mulungu, kumanga maguwa a Baalimu. Ndipo iwo anali nako kupembeza kwa Baala monse mu Israeli yense pa nthawiyo. Tsopano mkazi wake anali atapangisa Naboti wolungama. Ambira inu mwawerenga za iye, momwe iye anatengera munda wake mwachinyengo, ndipo analumbira bodza, ndipo anali nazo mboni za bodza zomutsutsa iye, chifukwa iye ankafuna kumuchita china chake mwamuna wake, ndipo anapa munthu wolungama polinga kuti atenge munda umene unalumikizana mwapafupi kumalo a nyumba ya chifumu. Zonse izi Mulungu anali kuyangana pansi. Kotero mneneri Eliya amene anali wamkulu wantchito wamphamvu wa Ambuye analosera, ndipo anamuza Yezebeli chimene chikanati chidzachitike kwa iye. Ndipo iye anamuza Ahabu kuti agalu akanadzanyambita magazi ake omwe. Tsopano pamene Mulungu wanena chilichonse zedi masiku amenewo, mawu olunjika a Mulungu ankadza kupyolera mwa mneneri. Mulungu munthawi zakale ndi manenedwe osiyana ankayankhula ku makolo kupyolera mwa aneneri mu dziko lotsiriza ili kupyolera mwa mwana wake Khristu Yesu. Kotero awa ndi mawu, ndipo ngati chilichonse chilichosiyana kwa amenewo chisiyeni icho chokha, mwaona. Tsopano mwachiwiri iye akuyankhula lero kupyolera mwa mneneri mpenyi ndi zina zotero, koma poyamba ndi ichi mawu. Tsopano ndipo Ahabu anali atachita uthakati uwu, ndipo iye anapitirirabe Mulungu akudalisa anthu kwa zaka zambiri. Ndipo potsiriza Yehoshafati anali mfumu ya pa Yuda pamene Ahabu anali mfumu ya pa Israeli. Ndipo ndiye Yehoshafati anali munthu wolungama. Iye anali mwana wa mwamuna wa Asa. Asa anali munthu wolungama, ndipo iye anagwetsera pansi maguwa onse a mafano, anamanganso maguwa a Yehova. Ndipo iwo anali ndi chitsitsimuso monga izo zinali kumeneko mu Yuda. Ndiyeno patapita kanthawi, Yehoshafati kapena Ahabu kani anatumiza uko, ndipo iye anapeza chigawo china cha dziko mu Siriya, amene iye ankaganiza kuti anali aiye, amene iye ankaganiza kuti iye apita kukawatenga. Kotero iye anamufunsa izi Yehoshafati ngati iye akanabwera ndi kupanga chigwirizano ndi iye. Ndipo ndithudi apo pali changozi chachikulu. Tsopano onani, pamene iwo anayiona mfumu yayikulu iyi Ahabu kumene kuja, ndipo iwo anaona wamkulu yakubwera apa Yehoshafati, mmodzi wa iwo wofunda, winayo munthu wodzazidwa mzimu. Penyani momwe inu mumapangira chigwirizano chanu, penyani chimene inu mukuchita, momwe inu mumadzimangirira nokha ndi osakhulupirira. Dzisungeni nokha oyera makamaka mu tsiku limene ife tikukhalamo. Ine ndikukhulupirira mpingo popanda nthunzi wakukayika, ichi chawotcha pa mtima wanga. Icho chifukwa ine ndikuyang'anira mausiku asanu awa posachedwapa kuti kamodzi kenanso izo zisanachitike, tikupatse mpingo uwu kupesa kwabwino kupyola mu Baibulo. Ife tikukhala mu mithunzi ya nthawi, izo zikoza kuchitika nthawi iliyonse. Pamene ife tiona nthawi zikubwera kuti zinthu zichitike, uthakati umene wa mdani, mphamvu zimene ife tikuyang'ana pa mikundo ya chisanu iyi ndi chichonse chikuchitika, zowawisa zonse izi, zinthu zonse zosiyana, ndizo zonse zinapangidwa ndi kusokoneza uku kwa kuwombera mabomba awa ndi zinthu. Iwo akupangisa zinthu zonse kusokonezeka kuno, po iwo akusokoneza mu laboratory yayikulu ya Mulungu kuti akwanise mawu ake. Izo zifika pochitika. Kotero mwamuna wa tchimo akuka mphamvu mwachinyengo kwambiri. mai ine ndinamumva mlaliki mawa uno mwamuna wodzazidwa nzimu akutenga chilemba cha chirombo ndikumanena kuti wotsutsa Kristu anali Russia ndikulabwitsa kotani aha Russia alibe kanthu kochita ndicho ayi bwana ndizomwa malemba tsopano koma zindikirani munthawi yopambana iyi imene ife tikukhalamo chenjezo tsopano yehosafati uyu akumvelera kukhala ngati mwabwino chifukwa mfumu yayikulu ya israeli inati bwera udzandichezere ine ndipo iye anapita kumeneko ndipo iwo anatenga ng'ombe ndi ngosa ndi zina zotero anachita nsembe nthawi yonseyo mu mtima wa ahabu pansi mmenemo iye anali wachinyengo chifukwa iye sanali kupembedza chimenecho kapena kupereka ngosa izo ndi zinthu ndi mtima woona chifukwa kuonjezerapo iye ankasamira kwambiri kuchipembedzo cha mkazi wake ndipo zindikirani basi monga ahabu anakwatira yezebeli mu nthawi ya mbado waukulu wa mdima uwo wa israeli iye anabweretsa kupembeza mafano mu israeli choyimira kumene chalero basi mu mbado wa mdima pamene ife tinatuluka kupyolera mwa atumwi oyambirira kubwera kwachiwiri kubwera kwachitatu mpaka mu mbado wa mdima zaka mazana khumi ndi asanu basi monga ahabu anakwatira yezebeli ndipo anabweretsa kupembeza mafano mu israeli cholero unachitanso mpingo wa mzimu woyera kukwatira muziganizo ndi kupangisa kupembeza mafano kubwera monso ndipo lero ndiwo maonekedwe a chikhristu mwaona onani mdima wambiri basi ndipo tsopano izo zasundira mpaka pansi tsiku lililonse mbado wa mpingo uliwonse kusundira pansi mu chinthu chomwecho kuchimake chachikulu chikhalidwe chofunda chikubwera mbado wa mpingo wa Laodikaya wofunda ndi nthawi yoyipa chotani imene ife tikukhalamo mvetserani ine ndikufuna kuvomereza pakali pano ine ndisanapite mopitiriza muli monse ine ndine mlaliki wachikale yemwe ndakhala ndikuyembekezera kuti ndiwaone masiku akale kachiwiri ine ndaona zochuluka kwambiri zakutsanzira uku Hollywood kukongoletsa uthenga mpaka ine ndili wodwala kwambiri ndi wotopa nazo inde bwana ine ndikufuna kuona kwa kachitidwe kachikale ine ndikuopa ifedi kupanga chikhristu chokongola kwambiri kwa wanthu mzere wa ngozi tsopano yehosafati akubwera uku akuganiza chabwino mfumu yayikulu ya israeli ine basi ipetitsa izo zikhala bwino ndipo mkati kumene mwakukongola kwakukulu konse uku kodi iye anachita chiyani iye anapanga ubwanawe kuti apite uko ndi kukamumenya mdani pachifukwa chofanana chifukwa iwo anali ife tili tonse anthu ofanana koma iwo sanali wina anali gulu lodzazidwa mzimu mmodzi winayo anali gulu lofunda iwo sali anthu ofanana ayi bwana iwe sungakhale nako mdima sungakhoze kukhala nacho chiyanjano ndi kuwala usiku sungakhoze kukhalapo mukukhalapo kwa kuwala kwa dzuwa ndipo nthawi yachinyengo kwambiri imene ilipo ndi pakati pa nthawizo pamene dzuwa likulowa kumene kapena kutuluka ndi nthawi yachinyengo kwambiri imene ilipo apo sipamakhala kupenya kokwanira kuti upenye bwinobwino nyali zako pa galimoto yako sizimaonetsa bwino ndi mowala ndi kwabwino kuti kukhale mdima kapena kowala yesu anati mukhale otenda kapena ozizira osati ofunda basi ndi onzere wa ngozi ndiyeno yehosafati pamene iye anafika uko ndiyene ubwanawo waukulu unapangidwa umene sunamukondweretse mulungu ndipo zindikirani basi mu nthawi ya zake kutengeka konse tsopano ine ndakondedwa ndi mfumu iyi ndipo ine ndili ndi chiyanjano ndi woyandikana naye uyu ine ndili onani khalani osamala zimenezo mpingo maona ndicho chimene chimayambisa vuto lonse kuzungulira kachizuyu pano ndi kuzungulira wena mwaona khalani osamala ndi chimene inu mukusakanizikana nacho mwaona tulukanimo ndipo mwina mukhale a khristu kapena mukhale womutsutsa iye mwaona tsopano munthu uyu anapanga ubwanawe ndipo iye ankaganiza kuti iye anali atachita china chake chachikulu komabe pamene iye anati kodi kulibe uko tsopano ife tisanapite kumeneko ife tiyenera kufunsira ambuye za izi tsopano yehosafati anali nacho chipembezo chokwanira chinatsalira mwa iye mukulakwisa kwake kuti iye anali atapita kumunsi uko kwa mfumu iyi Oma iye anali nacho chipembezo chokwanira chidatsalira mwa iye kuti aganize chabwino ife tiyene lakomabe kufunsira kwa Ambuye tsopano Ahabu anali kumapitabe wopanda kunena mawu basi mwakukoza kwake komwe mwachitupi njira ya umunthu yochitira zinthu ine ndikungodabwa pakali pano mpingo ngati izo sizinakhale nthawi zochuluka ife tapanga kulakwitsa kuchilingalira icho ndi kunena chabwino icho chiyenera kukhala mwa njira iyi ndipo ife tazikhazikitsa izo monga chomwecho ine ndikuganiza ndi pamene gawo lonse lakulalikira kwa Amerika kuli lero kuti ife takuyika iko mu maonekedwe a ine ndinganene kuti kulalikira kwa ku Hollywood gawo lonse lakukongola ife tikuzindikira alaliki amabwera ku nsanja lero ndipo mayi iye aliyense wotukumuka ndikumanira zochuluka zonse za nthabwe ala iye asanayambe kulalikira ndi zinthu monga choncho ndikumapitirira ndikumachita ngati wazisuzo muguwa pamene iye ifika nthawi kuti apange kuyitanira kuguwa anthu saona nkomwe kuona mtima kulikonse kopangira kuyitanira paguwa nako ndikokulondola ndicho chifukwa dziko lalowa muchikhalidwe chofunda lero chomwe ilo lilimo ine ndikudabwa lero zili basi lero ine mpingo ife tikuyesa kuwatumiza anyamata athu ku sukulu kuti akaphunzire kuwerenga maganizo ndi zina zotero monga chomwecho kuti adziwe momwe angaperekere dongosolo kuti azifika muguwa ndi kulinganiza zathu uthenga uli wodolola kwambiri mwakuti iwo uwagwire anthu ndi kugwira tchelu chawo ndipo ambiri awowerenga maganizo akulu amapita kunja ngati aphunzisi monga choncho ndi kuchita sewero ndi kudzipangisa zochuluka zonse za china chake ndipo ine ndikungodabwa pamene iwo ife ndai zonse tikuwauza iwo kukongola ndi kukopa kwa mpingo koma ife timalephera kuwauza iwo iye amene atanditsate ine mlole ine iye adzikane yekha atenge mtanda wake ndi kunditsata ine ine ndikudabwa ngati ife sinapange kukongola kwa mpingo kukongola kwambiri kwa munthu amene amabwera mmenemo mwachitsanzo mpingo wa baptist lero uli nako kuyankhula miliyoni wena mu 44 kutengera mkati mamembala mwa zikwi ndi makumi a zikwi osatembenuzidwa anthu chabe amene amalowa mkati ndi kujoyina mpingo ndipo ndicho chobwerekera kwa mpingo wa yesu khristu kutengera mamembala otero mkati iwo amamwabe iwo amasutabe iwo amachitabe njuga iwo amanamabe iwo amabwera ku mpingo kuyembekezera kuti adzatsangalatsidwe ndi gulu la aliki aku Hollywood amene amauka atavala kukongola kochuluka ndi zimwenyemwenye zochuluka zazikulu zitakhala pamwamba ndi mmusi pa nsanja pamene iwo akuyenera kukhala nako kachitidwe kachikale mulungu poyamba kulirira kuyitanira pa guwa kumeneko kumene amuna ndi akazi samabwera kuti adzakongoletse kapena kuthamangapo ndi kuchita chitsuzo koma kupita pansi kuguwa ndi kuzindikira kuti imfa ya Yesu Khristu apo amene anawafera iwo kuti iwo akubwerera moona mtima ndi Mulungu kachiwiri ine ndikudabwa ngati ife sitikukhala mu nthawi ya mtundu umenewo pamene ife timatenga alaliki akulu monga ambiri amene akuwoloka mayiko lero a alaliki odzika kwakukulu amene aphunzira kuwerenga kwa maganizo ndi kuwakopera anthu ku mpingo koma inu mutatha kuwatengera iwo mu mpingo ndiye inu muchita chiyani kwa iwo iwo achita chiyani chiyani adatha iwo kulowa mu mpingo basi kujoyina mpingo ndi kubwerera mbuyo ndi tchimo lomwelo ndi chikhumbo chomwecho chimene iwo anabwera nacho mu mpingo iwo amabwerera mbuyo mwanjira yomweyo ndipo ndicho chifukwa lero dziko limayang'anapo nkunena chabwino ngati munthu ameneyo ali ndi chipembezo ngati munthu uyu ali ndi chipembezo ine ndikuopa ife tachipanga icho chophweka kwambiri ndicho ine ndimakonda ine ndikuganiza chisangalalo ndithudi ine ndikukhulupirira kuti zisangalalo zonse zagona mwa Yesu Khristu ndikokulondola ine ndikukhulupirira ndi chisangalalo ndikukondwa koma kumbukirani mbale ndiyo njira yakuwawa ndikuvutika ndi mtanda inu muyenera kuzindikira zimenezo aponso ndikokulondola ine ndikudabwa ngati ife sinapake utoto pang'ono aponso pang'ono kwambiri mokhala ngati kusalaza ine ndinali kuyang'ana ndipo mkazi wanga anayika timachokapo ndipo iye anayika duwa pa chikhotho changa mmawa uno iye anati iwe uyenera kuvala hilo mayi ako akanali moyo Kwa ine ninari wakondedwa, ine sindi kudziwa. Sikulana kubalandi loda buitza. Koma izo ndi monga dziko. Iwa ajibanga jinducho mama londa basi, mwawamba, kudazi kulisa maluwa ndi zindu monga choncho. Kanji ndi chonyo zeta kwa anakubala. Kanji ama yanga angi anakubala. Tsibuli ilo nsela chaka. Inde bwana osati tsibuli mozu chabe. Ine ndinari kori inu. Muma akonde ama yanu. Ine ninadu miza iwa ngare ya maluwa. Sikulana kubala. Lapidalo. Chabwino mbale, iwae ni ya kukala mai tsikuli ilonse, omandiza malonda. Duwali menero ndi loko ngola, inendima konda duwa loko ngola, inendima ganiza zaizo mongangari inendima jitila. Loko ngola banji duwalo, ilo lima masula, ndipo ilo lili ndifungo, ndipo dutsapo ama nungiza ilo. Nyama azima bwela bafupi, uza nungiza ilo. Komatsoba no penyani, ndi loko ngola. Konga mpingo wa Ambuye Yesu Kristu, ndiyo chinthu cha ulemerero kwambiri, majiliso a uzimu ndi mphamvu ndi zodabwitsa, ndi zizindikiro ndi zozizwitsa, ndi ufulu atachoka ku tchimo, ndi malo okongola. Koma onani, ngati duwa ilo, ife tidzayenera kubwera mpingo monga chilengedwe chonse. Duwa limenelo pokhala lokongola, ng'ombe iliyonse mu dziko inganyambike pa ilo ngati iyo ingathe. Koma chilengedwe chinapereka mabenesi ang'ono, nthungo zazing'ono zitatulukira kunja uko zochedwa minga, ndipo izo zimawaziyitsa iwo kutali, izo zimawateteza iwo, ndizo chimodzimodzi. Ndipo ine ndikuganiza lero ngati ife tilibe mawu a Mulungu akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse kuzungulira pakukongola kwa mphamvu ya chiyelo cha Mulungu, ife tilola ng'ombe iliyonse mu dziko kunyambita pa iwo ndi kuwathothola iwo. Iyo idzawanyambita iwo, icho chidzakhala chobwelekera kwa mpingo ndiko kulondola. Ine ndikuganiza lero chimene ife tikusowa ndi kuchuluka kwa kachitidwe kachikale, atumiki oyitanidwa ndi Mulungu awisi. Mwina opanda mapunzi ochuluka, koma adzawabweresa anthu pansi kuguwa, ndipo pamenepo kuwawitsidwa. Osati ndi chimwemwe ndi kumaseka ndi kumatafuna chingamu ndi kuyika dzina lawo pa pepala. Koma mbale, kulira kwa chikale ndi kufa mpaka na amuna ndi akazi atalapa kwa thundu kuchoka ku machimo awo ndi kubwelera pafupi kwa Mulungu. Amen. Ine ndikukuza ninu, ife tiyedera, kwezani manja anu amene mukufuna kumulandira Khristu onse monga choncho. Ndizo zonse zabwino mbale, koma izo siziti, izo sizimachosa tchimo. Ndipo uyenera kulapa choyamba, fika polunga, kafike pansi apo ndikukalira kweni kweni. Ine ndikhoza kukumbukira nthawi zimene wanthu akachitidwe kachikale ankayenda pansi kupyola mutinjira, ndipo kukwera ndi kutsika mmisewu akulira ndi kumayankhula kwa oyandikana nawo. Amenewo anali a Khristu a tsiku limenelo kuwawuza za zinthu za Ambuye. Ndipo lero ife timayika dzina lathu pa buku la mpingo ndi kutuluka kukakhala ku nyumba, ndipo osanena konse liwuza iwo osakhudzidwa. Basi malingana ngati ife tili a mu mpingo, zonse zili bwino. Kutsimikiza ife tikulakwitsa pamenepo anthu fufuzanipo, pakuti izo sidzayima muziweluzo. Ayi bwana, izo sidzatero, alibe zoperewera. Iye amene atanditsale ine, msiyeni iye adzikane yekha, anyamule mtanda wake ndi kufa tsiku ndi tsiku. Akhale chifereni apo pa mtanda, ndiko kulondola mowawa. Njira, ine ndilenga njira, inu mumayimba, ndiwonyozedwa pang'ono a Ambuye. Ine ndikuganiza lero, ndinayoda limene ife tikukhalamo. Kuli kulalikira, iwo amakuyika iko pa nyali zowala mopambana kwakukulu, ndipo iwo amayesera. Pamene iwe uwona mlaliki akubwera ku tawoni, iwe umadabwa. Ine misongano yanga yakhala yolakwa mofanana, ndiko kulondola. Ine ndimadabwa, ndi ndani akubwera ku tawoni nthawi zina? Mlaliki kapena Yesu Khristu? Bwanji wali, ine ndinapita kumalo kuno osati kale litali kumene mvangeli wina amayenera kubwerako. Ndipo dzina la Yesu bwanji, iwo anali ndi chithunzi cha mlaliki, mwamuna wa Ora, mwamuna wokhala ndichi ndi mwamuna wokhala ndicho. Ine ndayizina, ine ndimaganiza za utumiki wanga, ndikuwaona anthu akubwera. Ndipo ine ndimafika muchipinda cha hotelo kunena, Mulungu, ndani? Kodi anthuwa akubwera kudzamuona ndani, ine kapena inu? Mwaona, ngati iwo akubwera kudzandiona ine, iwo atayika apabe. Koma Mulungu, ndipwezereni ine pansi, ndichotsenipo ine. Ine ndikufuna kuyimirirani inu, Moze mwe mudzaime basokolo pake tsikulina ndimanja onjenjemera ndikunjenjemera tupilofoka akuyangana kwa inu kudziwa kuti moyo wanga wapachikika pakusanga kwanu tiyeni peti mukweze Kristu. Lelo inu mukuti chabwino, ine ndine wa Baptist, ine ndine wa Methodist, ine ndine wa kukachisi, ine ndimachita izi. Oh, izo zilibe kanthu kochita ndizo, osati kanthu. Ine ndimadabwa ndayizina kuno osalika leli tali, ine ndinaona cholengeza pamwamba kumene msonkhano wina unali kubwera ku mzinda, ndipo mawu a munthu dzina la mwamunayo linalembedwa zilembo zazikulu kwa basi malo onse wapo monga choncho, ndipo pansi mukangodya kakang'ono anati Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Pansi patali mungodya mwaona, iwo anachotsapo kupatulika konse kwa Khristu ndi kukuyika iko pa munthu wina kapena mpingo wina kapena bungwe lina. Mbale ine ndikukuzani inu, inu mukhoza kulambalala ndi kukongola zisuzo za ku Hollywood monga choncho, ndipo izo ndi zamwe mpingo, koma mukukhalapo kwa Yesu Khristu, iye ndi mmodzi woti adzipatsidwa ulemerero ndiko kulondola. Tsopano ndicho choonadi mbale wanga wokondedwa ndi Mlungu. Musati muyambe kukwiya pa ine, inu mungakumbukira kuti ine ndikulalikira kwa inu. Ine ndikufuna kulalikira ngati uwu unali ulaliki wotsiriza. Ine ndikanati ndilalikirepo mu moyo wanga. Ine ndikufuna kulalikira ulaliki uli wonse umene ine nditalalikire ngati kuti ine ndinali munthu amene akufa akulalikira kwa anthu amene akufa. Ndipo ine ndili nyali yanga ikuyaka mozima tsiku lilonse yanunso ili nayonso. Ndipo ife ndife zivundi zakufa, ndipo ife tiyenera kukakumana naye Mulungu wa moyo ena mwa masiku amenewa. Ndipo kuli bwino ife tikhale mukuona mtima kwa kuya pa izi, ndipo basi mukukongola ndi kumangopitiriza ndi kujoina mpingo ndi kupita kuno ndi uko kuchita mwa njira iyi ndi njira iyo. Ife kuli bwino tizikhala naye misonkhano yakupembera kwakachitidwe kachikale ku nyumba zathu ndi kumalirira kwa Mulungu sana ndi usiku. Tsiku lili pafupi, nthawi ya kupsinjika, nthawi ya vuto. Bible linati tsiku la mdima, ndipo ife tikukhala mu ilo. Momwe kuti munthu wamkulu uyu anapita kumeneko mwakutengeka, iye anadzilumikizisa yekha ndi wofunda ndi mzere wa mmalire, ndipo ankaganiza kuti iye anali kuchita china chake chachikulu, ankaganiza kuti Mulungu anali kumudalitsa iye, ndipo osazindikira kuti pomwepo iye anali kubweretsa nkati gulu lonse ili ndi iye. Yani gulu lathu laling'ono la Yuda, la Yuda kuntunda kuno likanabwera uko ndi kudzilumikiza tokha ndi magulu aakulu a Israeli, ife tizakhala anthu amphamvu bwanji. Ndizimenezo tu, ndipo ndiwonzere kumene wachinyengo umene mdielekeza kugwiritsa ntchito pakali pano unabweretse motsutsa Khristu, basi motsikimikiza monga ine ndayimira mu izi, ife tilumikiza kuyetsetsa kwathu pali imodzi. Ife sitingakhoze kuchita zimenezo, kodi awiri angakhoze bwanji kuyenda limodzi boma na iwo kukhala atagwirizana? Inale sedzi uyu akupanga zofanana. Chochitika chomwechomwecho ndikulakwisa komweko, pamene iye analumikizana ndi Russia mbuyo muja pa nthawi imene iwo anali pafupi kukonzekera kukhala ndi nkhondo, ndipo tinadzimangiriza tokha palimodzi ndi Russia. Ndipo tsopano inu mukuona zomwe ife tili nazo, si choncho inu? Iwo ali nazo ndege zathu ndi zonse za zinsinsi zathu ndi mabomba athu atomiki ndi chilichonse chili kumeneko kuti aziphulisire izo kubwerera kwa ife. Chinthu chomwecho chikupita mwa uzimu, ndiye ife tikupezapo adatha Yehoshafati kupanga ubwanayo uwu, ndipo iwo anafunsira. Tsopano penyani, penyani dziko lakunja? Iye anati zedi, ife tinawo aneneri ambiri kumusi kuno, ife tili ndi seminari yotsaza iwo. Iwo anapita uko ndi kukatenga anyamata amene anali ataphunzitsidwa, amene ankadziwa kuwerenga maganizo, amene ankadziwa zonse zokhudza izo. Anatibwerani kuno tsopano, ndipo ife tikupemba ndi kufunsira Ambuye. Onse iwo zedi mukutukumuka kwawo mmaganizo kwa chithupi anabwera pamenepo, ndipo anati tsopano onani ife inu pitani basi kumeneko, Ambuye ali ndi inu, ndipo Ambuye akakupasani inu gawo ilo la dziko kumeneko, ilo ndiloli likakhala lanu. Inu mukawakangira Asiriya njira yonse kuwabweza, inu mukachita zimenezo. Mmodzi wa iwo anadzipangira yekha ngakhale nyanga ziwiri zazikulu zachitsulo ndi kuyamba kuthamanga pozungulira monga chonchi kumati ichi ndi chimene inu mukawakankhira Siriya kutali. Koma Yehoshafati basi wauzimu kwa mojuluka pangono kuta apilile nazo zisuzo za zovunda hizo. Ndiko kulondola. Mulungu tipatseni fa Yehoshafati ene ochuluka. Odwala ndi otopa ndi zisuzo hizo za ku Hollywood kuno. Ndiko kulondola. Kudzinyinisa kumana mizira kukhala china chake chimene iwo sali. Kumadzipangisa mwasewero. Kumakokera mkati. Ndiyeno pamene iwo abwela mkati ndi chiyani chimene inu muli nacho pamene iye anali mkatimo. Ngati kumufunsa munthu bwelani mudzasambire ndipo ndi muchipululu. Mopanda kanthu koma mchenga wapadoko pa mutu wako kuti ukasambise zowawa pambuyo pake. Tsopano zindikirani kodi inu mungawabweretse iwo muchiyani. Dona wina ananena kwa ine tsiku lina mamuna anati ine ndikanamapita ku Chalichi koma chimene ine ndikapeza chiyani pamene ine ndikanapita ku Chalichi. Anati zonse zomwe iwo amachita ndikukonza mgonero wina ndizokonza izi izo ndi zina. Ndipo donayo anati ine ndinayima mwakakasi pakuti ine sindinali kudziwa kuti ndimutumize iye. Ndi zimenezo. Anali ine ndi ukumba ine ndikanakonza kupeza mpingo wachikale kumene iwo amayimba kwenikweni nyimbo zakachitidwe kachikale ndi kumakhala mwa umulungu. Anali ndi njala iwo adya kuchokera motayira zonyansa. Izo zili kwa mpingo wa mulungu wa moyo kuti wadyetse iwo mauoona a moyo a mulungu. Pamenepo ndipo kukongola konse uko ndi zinthu. Yehoshafati anati kodi kulibeko mmodzi winanso? Mmodzi winanso? Analero Ahabu. Chabwino inu mukufunira chiyani mmodzi wina aliyense? Ife tili nawo 400 aopambana osangidwa ophunzizidwa odyesedwa mwapamwamba amuna ovekedwa amene alipo mdzikoli ayima pano. Mmodzi aliyense wa iwo mumgwirizano umodzi ndi mtima umodzi ndini uli modzi akunena pitani mulungu ali ndi inu. Ine ndikudabwa ngati United States sana kumane ndi chinthu chomwecho. Ine ndikudabwa ngati mpingo wa mulungu suna kumane ndi chinthu chomwecho. Ine ndikudabwa. Chabwino kunena penyani iwo ali nako kupambana. Iwo akukhala ndi misongano yopambana yayikulu. Iwo akunyamula zikwi pa nthawi. Koma ine ndikudabwa ngati palibe mmodzi wina basi. Ine ndikudabwa ngati palibe china chake chosiyana. Fetupeza hapo ifetili ndi ote menu kantima zikwi 30 muma sabala asanu ndili mozi. Ndipo ama sabala asanu ndili mozi otsatirawo ifetili beko mozi. Palitina chake chola kuika pena pake. Ndiko kulondola. Ndipo izo zonse ndikukongola. Kongo dziveka. Dziko kupyolera mu televizioni, kupyolera mu wireless, kupyolera mu zionetselo zazithunzi ndi zofalisira izo kumeneko zafundisa fuko lino ndi zonyesa za Hollywood. Kulondola. Chilichonse chikufuna kukhala mukukongola kwakukulu. Kodicho sichoonadi? Inu mukudziwa ndizo zoona. Ife tilibe chinanso chachipembezo chakachitidwe kachikale kamene ife tinkakhala nako zaka zapitazo. Ndi chifukwa kuti izo zakhala zitalekereredwa. Ife tifika kwa izo mu mphindi chabe inu muona. Motani ndi chithunzi chokongola bwanji kamene chithunzi chokondoweza ine ndiyenera kunena. Ndipo pano pakubwera Yehoshafati uyu anati inde ine ndikuwaona iwo onse. Iwo ali mmodzi aliyense ali nawo madigrii ndipo chilichonse chimene icho chinali. Iwo onse akhala ali aneneri. Iwo ndi alaliki opambana. Iwo ali ochokera ku makoleji akulu ndipo iwo ali zonse izi. Iwo ali ochokera ku sukulu yaikulu ya aneneri ndi chilichonse. Yonse ali ndi mgwirizano umodzi ndizozoona. Koma kodi kulibe uko mmodzi wina chabe? Chabwino inu mufunira chiyani mmodzi winanso pamene mazana anayi akupereka kuvomereza pa nthawi imodzi? Koma mwamuna ameneyo patali pansi mu mtima mwake anali ndi mulungu. Ndipo iye angadziwa kuti apo panali china chake cholakwika cha izo inde bwana. Iye anadziwa kuti apo panali china chake chovunda. Motani ndiloleni ine ndikupaseni inu lemba silimanena izo koma pano pali zimene ine ndikupeza. Nendu kudziwa kuti kuti Yehosha pari ankadziwa kuti wachinyengo uyo kumusuko Ahabu kuti iye sane limabwino ndi Mulungu ndipo Eliya anali atalosera mawu a Mulungu kwa iye ndipo Mulungu akanakhoza bwanji kudalisa chimene iye anachitemberera. Amen. Ine ndikunena chinthu chomwecho lero mzanga, ndipo mpingo wa Mulungu wamoyo yemwe akuima moona mwa Mulungu adzanena chinthu chomwecho. Inu simungakhoze kusakaniza mafuta ndi madzi pamodzi ndi kuchitcha icho chipulumuso. Inu simungakhoze, inu muyenera kudzilekanisa nokha mbale china chake chiyenera kuchitika. Ngati pali chiyembekezo chilichonse chatsalira, ife tiyenera kuchita china chake ndi kuchichita icho mwamsanga, pakuti ora mkwatulo uli pafupi, zinthu zili kuwunjikana chilichonse, ndipo mpingo wapita patali chotere. Iwo akuwerenga magazina a mitundu yonse, mabuku nthano ndi chilichonse. Ine ndikhoza kupita lero ku, ine ndikhoza kupita ku mpingo, ndipo ine ndikhoza kunena oh, ndi angati akudziwa. Iwo amadziwa nyimbo iliyonse, chita chinika chimodzi cha zisimuso zazikulu izo. Tsono nyimbo yakulia kuti ili pa tsamba lanji lanji, iwo amadziwa zimenezo, iwo amadziwa yemwe iye ali, iwo amadziwa yemwe akupikisana nawo president, ndi amene akupikisana nawo izi, ndi akaswiri apa kanema angati akwatira izi ndi izo zinzake pa mawu a Mulungu, iwo sakudziwa kanthu kake. Ndi zimenezo kore ife tikuwapa sazawo, ndipo komabe iwo amadzinenera kuti ali akhristu, ndipo anthu siwoti ungawatsutse. Ndi zochokera kuseri kwa nsanja ndi kumene izo zikuchokera, timodzimodzi izo zikuchokera kuseri kwa nsanja. Iwo amaphunzitsa iwo mitundu yonse yakayimbidwe ndi mitundu yonse ya izi ndi izo ndi mabungwe momwe angakupangira iwe kulalikira ndi chilichonse monga chomwecho. Ine ndikudabwa ngati izo zimalipiridwa, palibe zotsutsa izo, koma ine ndikudabwa ngati ndi chochofuna cha Mulungu. Pamene Yesu anali kupadula munthu akhala wobadwa mwa madzi ndi mzimu, iye mwenjira iliyonse sadzalowa mu ufumu. Iye amene kwa ali adzasatire pambuyo pa ine, msiyeni iye adzikane yekha ndi zosangalatsa zake za chidziko, kutenga mtanda wake ndi kunditsatira pambuyo pa ine. Mtanda ndi choyimira cha imfa, kupeteka. Iye amene adadzakhale mkhristu, msiyeni iye adzivule yekha za malingaliro ake omwe, msiyeni iye adzivule yekha za zintchito zake, msiyeni iye adzivule yekha za chilichonse, kudzikana yekha ndi kutenga mtanda wopatulika uwo ndi kunditsatira ine tsiku ndi tsiku. Iye amene adadzatsatire pambuyo pa ine, msiyeni iye achite zimenezo. Ndizo zimene Yesu ananena. Koma lero ife timati aliyense akhale ndi ndaya yayikulu, aliyense aombe manja ake, aliyense afule haleluya, aliyense achite izi. Oh, momwe ife tilili ndi gulu la mkangano. Amen. Mulungu, ife tili ndi nyimbo zatsopano izi, ndipo timayimba izo mofulumira kwambiri, mwakuti izo zimaoneka ngati ife tipite kupyola mukhoma ndi izo, kapena china chake chonga icho. Pamene ine ndikuganiza ngati ife tikanakhala tikuyimba pafupi Mulungu wanga kwa inu, zikanakhala zili gawo lonse zabwinoko kwa mpingo. Nyimbo zakachitidwe kachikale, tengela anthu ambiri a dansi ya orchestra, nyamata wina mu dansi ya orchestra kuno akusewera usiku watha, ndipo usiku uno chakuno akusewera mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Ndi chonyansa pamaso pa Mulungu. Msiyeni munthu amene atsimikiziridwe poyamba, ndipo msiyeni iye abwerese chipaso chokwanira chakulapa kuti asonyeze kuti iye ali mwabwino ndi Mulungu. Iwo akubweresa dziko la jazi mpaka pa nsanja kumene, iwo akubweresa Hollywood kulalikira kokongoletsa mpaka pa nsanja pomwe. Bwanji, kodi ine sindinakhale mu mzinda wanu wokongola masabata angapo apitawo mu Louisville, Kentucky? Timawanga kusweka pamene iwo onse anali atakhala pamenepo ololera kuona zozizwisa za Mulungu. Ndipo mwensanga pamene iwe ulalikira uthenga, iwo amakhoza kukhuta mu mphindi ndi kutembenuzira misana yawo ndi kuyenda kutuluka mnyumbamo ndithudi. Iwo sakufuna iwo mitima yawo yakuumitsidwa kutuluka panja. Ndipo ambiri a iwo achiprotestanti nawonse amene amapita ku mipingo ya chiprotestanti, koma iwo anakhala akukhuta kudzazidwa mokhuta ndi kukongola kwa chili onse monga choncho za mgudu ndi za mpingo, mpaka iwo sakudziwa kanthu za mzimu wa Mulungu wa moyo. Okhala nawo maonekedwe awu Mulungu ndi kumakana mphamvu yake. Ndi dziku lotani limene ife tikukhalamo, penyani kumene izo zikunjizikana. Yehosafati anati ine ndikudziwa Ahabu, uko kuli alaliki anu 400. yonse ndi anthu amaonekedwa abwino mmodzi aliyense ovekedwa ndipo tsitsirawo lopeselwa mwa ukhondo ndi chilichonse china chilichonse iwo angakhale iwo akhoza kukhala ndi madidi yawo iwo akhoza kukhala ndi mitundu yonse ya madigri iwo akhoza kudziwa malemba kuchokera a mpaka z koma kodi inu mulibe mmodzi winanso pena pake ndipo kodi kulibe uko mmodzi wina chabe pena pake yanali tinde pali mmodzi winanso koma ine ndimamuda iye ndizimenezotu ndizimenezotu ine ndimamuda iye kumbukirani Ahabu anali munthu wachipembedzo ndipo awa anali aphunzisa achipembedzo koma iwo ankamuda munthu uyu amene anali nacho choonadi anali ine ndinamuda iye anali iye nthawi zonse amageya china chake motsutsa ine iye akanakhoza bwanji kudziletsa kuchita zimenezo pamene mawu a mulungu anali atamutsutsa iye iwo angakhoza kukhala chete chotani ngati iwe uli mwamuna wa mulungu kapena mkazi wa mulungu ndikudziwa ndikuliona tchimo ndi zinthu zitawunjikana ndikulemetsedwa ndi chilichonse monga choncho ndikuona miyoyo yanu ikupita ku gehena mamiliyoni pa tsiku ndikuimadu iwe sungakhoze kuchita zimenezi wina wake ananena kwa ine kuno inu kuganiza inu mungakhoze kuziletsa izo ine ndinati ayi ine sindingathe kuziletsa izo chifukwa mulungu anatero koma tsiku lina bamba la chiweruzo iwo akasolola choonetserapo chachikulu kuwalitsira pa kamera kutali ndipo kujambula kwa tepi uko kukaseweredwa ndipo ine ndikayima ndikukamvetsera pa iyo ndipo ine ndikufuna kudzamva liulanga likutenjeza motsutsa izo mulungu adzandiweruza ine pamene ulanga likubwera motsutsa izo inde bwana pamene ife tikuona moyo uno mbado uno ukubwerezedwa kachiwiri uko pa chiweruzo ndithudi ife tikukhala mu nthawi yootsa ndipo ndizo apo ndipo ife tikumuona iye iye anati kodi kulibe uko mmodzi winanso iye anati inde koma ine ndimamuda iye pakuti iye nthawi zonse akulosera zoyipa motsutsa ine iye angakhoze bwanji kudziletsa kukulalikira zinthu zolimba zimenezo pamene iye akuona izo zikupitirirabe kumuona ahabu akukhala moyo monga iye anali ndikumachita monga iye anali ndikumawabweresa anthu momwe iwo ali angathe bwanji mwamuna wa mulungu kapena mkazi wa mulungu kudziletsa kuti afule ndi kudzudzula tchimo kuchokera ku mbali iliyonse pamene iwo akuona alaliki wofunda awa ndi okongoletsa ndi ophunzitsa ndi zina zotero monga izo kumango alola anthu kumapita ku gehena mwa mamiliyoni pansi pa chinyengo zochuluka za ngakhale mwanthu achiyero ine sindikuyankhula mochuluka kwambiri zokhuza methodist nda baptist ndi zinthu monga izo iwo ali nazo izo nawonso koma izo zili kumene mumalo anu omwe mayiwo adzabwera ku nsanja ngati china chilichonse kupatula khristu kumakhala moyo ngati china chilichonse mayiko onse ndi zinthu ndiye iwo amachitsa icho chipembedzo ndi chipembedzo koma chili kutali kwambiri ndi kuchipulumuso cha ambuye ndikokulondola iwo angokhala nawo anthu mpaka langokhala gulu lalikulu la odzichititsa ndiye mwansanga pamene kudzichititsako kupitirira ndiye chinthu choyamba ndimukudziwa iwe sungakhoze kupeza mmodzi wa iwo mpingo umakhala wopanda wanthu koma ngati munthu amakonda mulungu iye adzadza pokhalapo pake muthalichi nthawi iliyonse iye sangakhoze kujomba kwa iwo ndikokulondola tsopano zindikirani mbindi pang'ono chabe ine ndiyesa kufulumira kufika molunjika kunsonga tsopano chifukwa nthawi yanga ikupita kutali zindikirani ndiye iye anati kodi uko kulibe mmodzi winanso iye anati inde koma ine ndimamuda iye iye nthawi zonse amalosera motsutsa ine iye akumanira zinthu zoyipa motsutsa ine chabwino anati pitani mukamutenge iye iye anati dzina lake ndi mikaya koma munthuyu anali ndi chipembezo chokwanira kuti adziwe kuti anyamatawa sanali kulondola ndipo munthu aliyense amene anakhuzidwapo kugunda kochepa kwa mzimu wa mulungu amadziwa kuti zinthu izi zimene zimatchedwa chikhristu lero sizili zolondola iwe sungakhoze kulikonda dziko kapena zinthu za mdziko ngati iwe utero chikondi cha mulungu sichili mwa iwe baibulo linanena choncho tsopano yang'anani iye anati pitani mukamutenge iye ndipo iwo anapita kumeneko ndiyeno iye anatumiza mthenga wachikale wang'ono motsatira ndipo ni wampingo mwina mwake kapena wina wake anapita che kumeneko ndipo anati tsopano yang'ana mikaya ife tikubweretsa iwe kuno pamaso pa Ahabu ndi Yehosafati tsopano iwo wonse akhala kumeneko ndipo iwo ndi amuna opambana tsopano iwo ndi aphunzizi ndipo iwo ndi masikolala ndipo iwo ali ndi degrees zawo ndi zina zotero. Ndipo ili yonse ya seminary yathu, uli wonse wa mipingo yathu kuno, ili yangwiro pangwirizano kuti ichi ndi chifuniro cha Ambuye. Tsopano iwe unene chinthu chomwecho chimene iwe akunena, ndipo ine ndikukuza iwe, iwe udzavala bwino ndi kukwera mu galimoto ya Cadillac. Ine ndikukuza iwe, iwe udzakhala basi munthu wamkulu ngati iwe kuti uchite zimenezo. Inde bwana iwe udzalemera. Ndiyanani momwe Ambuye Mulungu ali moyo, ine ndidzanena kokha chimene Mulungu anena. Amen. Eya. Oh, apo pali munthu wapa mtima wanga. Ine ndikhoza kumadya mkate ndi madzi chimene iye anachita chifukwa chakuchita izo. Iwe ukhoza kuti anakanthidwa pa tsaya limodzi ndi linzake china chilichonse, koma iye anawawuza choonadi ndipo anayima ndicho. Mulungu anatsimikiza icho kukhala choonadi. Yesu anali wotchuka kwambiri, koma iye ankamudziwa Mulungu. Anamubweresa Mikaya wangono wakale chakumeneko. Iye anali chabwino Mikaya, iwe kunena chiyani saizi? Iye anali pitani kumeneko, pitani kumeneko. Anali pitani uko muntendere, pitani uko kapambaneni. Ndicho chimene ine ndikufuna kuti inu muchite. Koma ine ndinaona Israeli ngati nkhosa wopanda mʼbusa pa phiri womwazika. Ndi zimenezi. Iye anatero. Ndipo pamene iye anachita zonga zimenezo, ndipo Ahabu anatembenuka chozungulira ndi Yehoshafati. Anati, ine ndinakuza chiyani iwe? Koyera wozigubuduza uyo. Kapena chiyani, mundikhulukire ine. Kapena chilichonse chimene iye anali, munthu uyo ananena zimenezo. Ine ndinakuza chiyani iwe? Nyamata ameneyo akanalosera kokha choyipa monditsutsa ine. Iye ndinakuza chiyani iwe? Iye akanangotsutsa kwa mpingo wathu ndi kutsutsa atumiki yathu ndi kutsutsa njira yathu ya chipembedzo. Kodi ine ndinakuza chiyani iwe? Iye akanenena zimenezo. Ine ndikumudziwa iye. Ine ndinkadziwa abambo ake asanabadwe iye. Amen. Ine ndinkadziwa abambo ake asanabadwe iye. Inde bwana, mwamuna wari weni wa Mulungu. Anali ine ndimadziwa kuti iye akanenena zimenezo. Ngogodero ndiye iye anati, inde, anati ine ndinaona Israeli ngati nkhosa atabalalika wopanda mʼbusa pa phiri. Ngogodero ndiye iye anati, ine ndiyeno mmodzi wa anyamatawo yemwe anali ndi nyanga zazikulu amapita kukamukankha. Mlaliki anayendelako ndikumukokera Mikaya kuseri ndikumukang'anda iye pakamwa molimba monga iye akanakhozera. Anati, ndi njira iti imene mzimu wa Mulungu unapita pamene iwe unatuluka mwa ine ngati iwe ukudziwa. Anati, iye anati, dikira mpaka iwe utakhala mu ndende ya kuno ndipo iwe udzadziwa njira imene iwo unapita. Ndikokulondola, dikirani mpaka Rasha atakhala kunja kuno atalanda mafuko ndi zinthu ngati zimenezo ndi dziko ili chifukwa chakubwerera mbuyo kwake, ndipo inu mudzadziwa chimene chinali cholondola ndi cholakwika. Ndikokulondola, inu mudzaona ngati chipembezo chanu chofunda chiti chidzapindulise kapena ayi. Siyani fuko ili lifike ku misonzi osati kubwera kukuseka ndi nsewero. Mulole fuko ili lidze ku maondo ake mukulapa. Ndicho chimene ife tikusowa, osati chidzidzimuso kuti titengera anthu ochuluka kwambiri mu mpingo. Ife tikusowa kutseka malo ogulitsira mawali wonse, kulesa kusuta kwa ndudu konse kugwetsera pansi mafaktare, kuyambisa msonkhano weniweni wakachinwa kati kale wa mzimu woyera, kumene amunenda akazi usana ndi usiku agona pa ngobe zawo akulira. Ine ndikuwuza ninu, iwo odzakhala mthunzi waukulu umene fuko ili linayamba lakhala nawo, zozoona. Mulole Brana mtabineko isiye zopusa zake. Mulole iyo ifike kumbuyo kuno pa guwa ndi kuyanjana naye Mulungu. Yanjana ndi yoyandikana nawo ndi zina zotero monga choncho ndi kufika pabwino ndi Mulungu. Inu simukanakhala ndi mikangano iliyonse ndi kupitiriza. Iwo adzakhala ndi malo okoka kwa dziko. Ndikokulondola. Tsopano ndicho choonadi. Iye iye anati, ndi njira iti imene mzimu wa Mulungu unapita pochokera kwa ine. Ndipo Mikaya anati, ine ndinamuona Mulungu ndi khamu lake, upo wake utakhala mu ulemerero. Inu mukudziwa Mulungu amakhala ndi upo kumwamba uko kamodzi mu nthawi. Iye iye amabweresake zinthu zake za ungelo ndi kuchititsa upo kamodzi mu nthawi kumwambako. Ndipo iye anati, ine ndinamuona iye atakhala pa mpando wachifumu, ndipo anthu onse anali atayima pa dzanja lamanja ndi lamanzere la iye. Ndipo anali iwo anali akukambirana, kodi ndi ndani yemwe ife tingakhoze kumutenga kuti apite pansi ndi kukamunyenga Ahabu kuti amutengere iye kuno ndi kuti akwanilise uneneri wa Eliya? Mulungu anena kale chotero, zimene zimati zidzachitike, kodi ife tingone yemwe angakhoze kupita pansipo? Ndipo mzimu wabodza unatulukila kuchokela pansi zona kuchokela kugehena unabwela pa masopa Mulungu ndibona kuti ine ndipita pansipo ndipo ine ndikalowa mwala likamenewo ndikuwapangisa iwo onse kulosela bodza oh kodizo zinawafufumitsa iwo kodizo zinawapangitsa iwo kumvelela mwachilendo pamene iwo anati ine ndipita pansipo ndikuwapangisa iwo likamenewo mmodzi aliyense wa iwo kuti anenele bodza ndipo iye anafika pansi ndipo analowa mwala likamenewo ndipo iwo anayamba kunenela bodza kombale Mulungu yemweyo akulamulira pa mpando wachifumu womwewo lero ndipo mzimu wabodza omwewo wachita chinthu chomwecho lero kunenera mabodza iwo anapitira kunena mtendere 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 idatha nkhondo yoyamba ya dziko lonse ndiloleni ine ndikuonetseni inu kumene izo zinachokera munkhondo yoyamba ya dziko lonse pamene France kumeneko anachoka kwa Mulungu mukudyelera kwawo m'ma90 achisangalalo ndikuyamba sona ine nditenga pang'ono pa makhalidwe kotero inu mungokhala chete kwenikweni kwa maminiti pang'ono onani kumbuyo uko mukuyambirira uko mu France kumeneko ndikumene uthakati ndi uve zinayamba poyambirira ngati panakhalapo una wakhoswe mu dziko ndiwo Paris France ndipo ine ndayenda pafupifupi ambiri a iwo ndipo ndiwo malo oyipitsitsa amene ine ndinawaonapo ndipo London England sali womupatula mochuluka ndipo ine arestetsa kubwera kumene mu mzere ndiwo ndiko kulondola uko iwo ali nthawi iliyonse imene inu mumaphwanya makhalidwe aumayi inu mumaphwanya fupa la msana wa fuko kuna inu mupiteko mu maiko awo omwe ndikunena kuti ndinu misionare iwo samakonda kunena inu mutiuza ife chiyani momwe tingayimbire nyimbo zoyipa zokhuza akazi athu kapena zokhuza asungwana athu inu mutiuza ife momwe tingawasudzulire akazi wathu kuti phunzitsa ife momwe tingabwereka chasu ndikupita njira imene ife timachitira ndiyo imene ife tili ife timadzitcha tokha fuko la chipembedzo fuko la chikhrisitu chabwino achikunjawo mu africa akhoza kutiphunzitsa ife makhalidwe momwe tingakhoze kukhalira malo ofunditsitsa mu United States kapena dziko pafupifupi ndi fuko lino momwe ilo liliri ine ndine wachimeleka kwenikweni koma mbale ine sindingachitire mwina asanati Ahabu kapena Yehosafati ndipo ine ndiyenera kunena chimene Mulungu amanena kuti ndi choonadi ndicho chimene mpingo ukusowa kuima nacho lero ngati izo zibwera pakati pa fuko ndi Mulungu nthawi zonse inde bwana zindikirani mu France iwo anayambisa kufunda kwawo konse ndikumapitira mwanjira imeneyo iwo anakhalira kumeneko ndiyeno Mulungu anatumiza Germany kwa iwo kukawamenya iwo pang'ono pokha ndiye ife tinapita kumeneko kukapulumusa chikopa chawo ndipo mwansanga pamene ife tinachita zimenezo ndipo tinapambana nkhondoyo tinatumiza Germany kumbuyo tinali ndi mtendere ndi France kodi iwo anatembenukira kwa Mulungu ayi bwana akazi mowa chinyengo tchimo ndi uve mpaka mumakha ndiye kodi iwo anachita chiyani nchiyani chinachitika apa ndi pamene ife tinayambira mdierekezi anakhazikisa malikulu ake kumeneko uko ndi kumene iye anayambira komwe uko kulichotsera khalidwe dziko kuyambira ku Paris France ndiyenga linu mutazindikira iye sakanakhoza kulowa muno kupyolera mutumiki kotero chinthu chimene iye anachita chinali kubwera mkati ku Hollywood konkuno iye anakhazikisa wake hol iye anakhazikisa malikulu ake chakuno mu Hollywood mdierekezi anateranso kuno zaka zingapo zapitazo zaka 15 kapena 20 zapitazo ndi ankhondo yake akulu ndipo anapita anagunda mu Hollywood California ndipo iye waukira United States ndi mbamvu zake zaziwanda kulondola mafashoni athu onse amachokera ku Paris iwo analowa mu Hollywood mpaka pazionetsero asungwana angonawa ndi anyamata ang'ono ndi zinthu anafika kuno iwo amaonetsera masewero apachoonetserawo ana ang'ono abwino anthu abwino ang'ono palibe chowatsutsa iwo Mulungu adalise mitimo yawo yaing'ono mtima wanga umawawukira iwo ndipo komwe kuno mu mzinda ne ndinali kuyankhula kwa wanga mmodzi wa mnyamata wanga tsiku lina iye anati adati ngati alipo basa nyamata ena kuzungulira kumeneko mu tawuni amene ali ndi mzimu woyera ndi zina zotero inu mumadabwa chipwe chimene ine ndinali kuchokako ku Denver Colorado kapena kwina kwake monga choncho kutengera ana anga kwina kwake kumene kuli gulu la anthu amene amalirira kwa Mulungu mchimene ife tikusowa mbale
Zikwalino fukwalino nzinda uno malawano afika popanda makalino kwambiri mpaka iwe ndi wamvesa chisoni ngati ine ndinga kukhoza chabe kufotokoza pakali pano chimene ine mwamtelani ndimadziwa kuti ndi choonadi pomwe pano ilo sikanakukhoza ngakhale kukhala choyenera kuperekedwa pamaso pa omvera osanganikirana kapena momwe muno mu mzinda womwe uno pakali pano osati kunokokha koma malo ena kulikonse izozayamba kubwera mwawamba chifukwa chiyani anthu penye na zanga izozafika mwachinyengo chotero izozafikamo mophweka kwambiri mpaka izo zimangokubanikisira iwe pansi ndiyelekeza ngakwenda kukhala mu mafashion iye mwina sanatuluke mu mafashion koma iye sanamuthere malonda ine ndikuuzani inu zimenezo iye akadali ndi malonda penyani lero iperi malenga monga ine ndinanena kanthawi kapitako zokhuzadwana wang'ono msungano wang'ono wakale ali ndi duwa mwachitsanzo duwalo ndilokongola ndilolili pamenepo kuti lizipenyedwa ndizozoona ndipo izo zili basi ngati mpingo iwo uli pamenepo kuti uzipenyedwa monga mkazi wang'ono wokongola iye ali pamenepo kuti azipenyedwa ndikokulondola koma ngati iye ali wabwino icho iye ali kwa mwamuna wake iye ali bwinoko koma ngati iye alibe lupanga la makhalidwe litatulukira pamenepo kuti lizimuteteza iye amakhala chobwelekera kwa mudzi ndi anthu okhalapo amatsika chotero ndimochitisa manyazi ndimafunda mpaka agalu sangayang'ane pa iye ndiko kulondola ndiko chinthu chomwecho kwa mpingo wa mulungu wa moyo iwo amabwera kunja kuno ndikuyesa kukongolesa ndikuzikonza okha ndikumachita ngati iwo amawavula akazi awo kuno kumene ndipo anthu samazindikira kuti adiyerekezi awa akuwukira makomo anu moyandikana nawo anga omwe tsiku lina dona wang'ono yemwene ndikuganiza ndi mkazi wabwino ndipo iye ndi mkazi wokwatiwa ali ndi mwana ndipo mkazi wang'onoyo anabwera kumeneko mamuna amabwera pansi mu nsewu kudzachita ntchito ina ndipo dona wang'ono uyu anatuluka kunja uku atavala zovala zazing'ono zambekesa zakale izo zinali zonyansa uku ndikuyankhula kosayenera tsiku lana kubala koma mʼbale wanga ndilole ine ndikuwuzewe china chake amayi bwererani mbuyo kuti mukhala amayi kachiwiri ngakhale kwa nyamata wang'ono kwambiri anali kuchezera woyandikana nawo athu anabwera mkati ndipo anatiwuza ife za izo tanganani kunja uku ndinati chabwino sindizo kanthu mkaziyo ndi mkazi wabwino ine sindikunena kuti iye ndi wopanda makhalidwe koma chinthu chaicho chili pali mzimu wa uthakati wauvepa iye ukumupangisa iye kuchita zimenezo ndipo iye sakudziwa zimenezo kodi ndi chiyani mu dziko chimene mayi angafune ngakhale aliyense kuvala zovala zazing'ono zakale zonyansa izo ndi kudziwongolera okha kunja pamaso pa mwamuna ndinu wokongola mlongo ndinu wokongola mayi ine ndikuthokoza mulungu chifukwa cha inu koma ndinu wokongola koma inu mulibe mzimu woyera pamene poti utetezere makhalidwe amenewo inu mukanakhala bwino ngati inu mukanakhala osakongola palibe yemwe akanayang'ana pa inu ndikupita kumwamba ndikokulondola ndizozoona penyani zimene inu mukuchita makhalidwe amenewo tsopano chimene izo zili ndiyelekezi wabwera mkati ndipo iye wauza anthu zinthu zimenezi iye wafika mwa alaliki iye akutengera za ku Hollywood asungwana ndi ang'ono madona ang'ono iwo akutengera za ku Hollywood zinthu zopambana zimene iwo ali nazo mu dziko lero zamakhalidwe kwambiri zimene iwe ungakhoze kuzimva ndi kuyankhula kwa zoyankhulidwa pa wairesi mkazi wina wachikulire ngati abidike stara palibe chotsutsa iye koma kuona mkazi wachikulire usinkhu wa zaka makumi asanu ndi yense ndi zovala zake zonse zitakankhidwira pa iye ngati kuti iye anasanulidwira mu thumba la ufa ine sindikunena izo mwa nthabwala chifukwa ine ndikuyankhula motsutsa zinthu zimenezo koma mkazi kuchita monga chonjo ndi kuyimirira ndi kukhala chitsanzo kwa akazi ang'ono achiamereka ndi chobwelekera kwa fuko lathu ndi mdyerekezi anyamata ngati Arthur Godfrey ndi wakuthamanga kuzungulira kuno akuchita zinthu zimene iwo amachita ndipo munthu wodziwika kwambiri mu dziko monga choncho ndipo bwanji ndi chamanyazi haleluya ine ndikunena izo chifukwa ine ndikumvelera kuti mzimu woyera uli pano kuwukiridwa kukuchitika basi kusesa ku nyumba ndi nyumba kumalo ndi malo kumpingo ndi mpingo kwa munthu ndi munthu ana mu dzina la Yesu Khristu amauka ndi mayimbidwe akhalidwe la chisimuso ndi Ambuye Yesu Khristu ndikunena ine nditenga njira ndiwonyozedwa pang'ono a Ambuye inde bwana ine ndikhala mayi weniweni ine ndikhala bambo weniweni Pamene dziko lonse ni konse kwa zunguli lapo zunguli ya moyo wanga wonse ukupeleka njira. Ndiye ye alichiyembekezo changa chonse ndi chikhazikitso. Pakulipa Kristu thandwe lolimba ine ndikuima apo maziko ena wonse ndi mchenga woti timira. Maziko ena wonse. Nchiani japangisa zinthu zonse izi. Nchiani japangisa atumiki kumachita monga chomwechi. Nchiani japangisa laliki kumanenera bodza ili kwa wanthu. Nchiani chinachita izo zaka zapitazo kuti inu andu a Methodist. Pamene John Smith wachikulire ananyamulidwira kuguwa lake kuti akalalikire uthenga ndipo iye analalikira ulaliki waufupi wa maola anayi. Ndipo iye anati vuto la izo ndi kuti mtima wanga ukusweka. Iye anati anakaza Methodist akuvala ngakhale mphete pa zala zawo. Ndipo lero iwo avala kabudula ndi zovala zakale zauve. Ndipo iwo adzakhala mbulanda mwangwiro mu zaka zina zisanu ngati china chake sichichitidwa. Ndi chiyani chinachitika kwa inu alalika Methodist, inu achikampubero, inu a Baptist. Inde bwana ndi mdierekezi waponyera pansi mbavu zake ndipo iye ali ndi ziwanda zake kunja kuno. Ndipo inu simukuzindikira izo, inu mukusuta ndudu, inu akazi ndikumachita njira imene inu mukuchitira kunja uko ndikumama ndikumapitiriza mwa njira imene inu mukuchitira. Inu simukuzindikira kuti inu mukuika chiphe mukachitidwe kanu ndikuononga mbalo wonse umene udzakutsatira ninu ngati pali chinthu choterocho. Magawo makumi asanu ndi atatu mbambu asanu pa zana mwai wochuluka kuti atenga kansala pakusuta ndudu ndipo inu mwadala kumasundira kumene kupita mwizo. Ndipo mipingo imavomereza izi mu mipingo ya ikulu ya Baptist kuno posachedwa pa ine ndikumenya Baptist. Ine ndina ufulu wochitira izo, iwo amakhalangari amatsamira kumbali imene ine ndinachokerako. Koma pamene iwo anachita kumapereka kupuma pakati pa msongano wa Sunday school ndi msongano walalikira kwate kuti abusa ndi wonse akhoza kutuluka panja ndi kukasuta ndipo nse umandandidwa ndi amuna ndi akaza kusuta ndudu. Dyerekezi wachita zimenezo. Ndiko kulondola ndiye kuno mu mzinda wathu omwe mmodzi wa atumiki athu odziwika kumusiku omwe kuno mu New Albany pa bwalo la masewero ili kuti mmodzi wa atumiki athu odziwika a mzinda akutsogolera dongosolo la kwasakwasa kuti abweretse amuna ndi akazi pa nsanja. Sindikusamala chimene dziko lili linene, ine sindikusamala momwe inu mumayesera kuyanjana pozungulira ilo mbale. Palibe mwamuna wa magazi ofira angadzikokere kwa mkazi wa mwamuna wina ndikumvelera chimodzimodzi. Inu mukudziwa ndichochoonadi. Iwo atenga akazi athu ndikuwavula iwo kunja uko mumaofesi ndikumayendesa magalimoto a taxi ndipo kukwera ndikutsika ndi msewu. Kumene iwo akuyenera kukhala ali kunyumba kuseri kwa chitofu akuphika ndi kukonza zakudya. Ndi chiyani icho? Ndi mdierekezi kuwukiridwa kukuchitika. Ine sindikunena kanthu zokhuza uyu payekha kapena uyo payekha. Ine ndikunena kuti ndi mizimu yoyipa imene ikuwagwira anthu kumawayendetsa iwo kumene kupita mwizi. Kuwukiridwa kwa United States. Kulandidwa kwa mpingo. Mpingo walandidwa ndi mdierekezi. Mbuye kutali iwo amamutenga nyamata tsopano pamene iye afika ku seminare chinthu choyamba chimene iye ayenera kuphunzira ndi kutenga madigiri yake. Yayenera kutenga kuwerenga maganizo. Yayenera kutenga za Mulungu. Yayenera kuphunzisa kutenga mtundu wonse wa zinthu kuphunzisidwa mwa iye. Ngati iye alibe maphunziro abwino kwenikweni, ngati iye sali wa nzeru ndi wochangamuka momwe iye angakhoza kukhalira, ndiye iwo amukana iye, iye sangakhoze kupambana. Kodi iye angachite chiyani kuti apite kunja kuno ndi kukapereka kuyankhula pang'ono mwa ndale monga izo zinalili kuyankhula mwa ndale kwa mpingo kwa gulu la wanthu, gulu la amuna ndi akazi amene akufa. Oh Mulungu, mutitumizire ife kachitidwe kachikhale kena amuna olalikira achikhale achimidzi amene samadziwa A kwa B, amene amadziwa mphamvu ya chikusiro cha Ambuye Yesu Khristu, amene atadzalalikire kulapa ndi kutumiza amuna ndi akazi kuguwa kuti azikonda Ambuye Yesu. Ndi chocho obwelekera iye waukira maseminare, iye waukira mipingo, iye wavula akazi athu, iye watengera amuna athu kupita kumalo amene inu simungakhoze kuwauza iwo kanthu. Ndipo amuna ndi akazi ine ndikugalisa. Ino mukuti chabwino akazi. Inde ndipo ino amuna amene kuti muwalola akazi anu kuti azichita zimenezo. Izo zikusonyeza chimene inu mwapangidwa nacho. Ndizo chimozimozi basi. Ndithudi. Ndichamanyazi. Ndichachisoni. Ndiyeno mpaka kwa mlaliki. Mlaliki amayima musanja lero. La magono guwa. Kuima mmene mondi andu wake, patsukulo pake, ndikula lichila, zaka nukali ponseka kale mudziko, pambali pakulapa ndi chimo, ndi mtanda, wajikale wa Kristo. Inde, pamene iwe uyala zona pansi, andama bwela kudza kumvetsera iwe, musonkhano wa ulaliki. Iwe uyesela kutenga chinthucho, ndikula lichila utenga, ndikuwa tengela andu kukulapa, ndikuwa chotsamo iwo, iwo ama fufuma, ndikutuluka panja, iwo saswa kumvetsera izo. Aiwa sadero kama abale iwa atakira kutala ape kapena kuwana ngeka ziwanda iwa wakapila kusukulu izo zaukira sukulu kuyangana posungulira mudziko lero yanganani kuno andu inu inu ma protestant yanganani bali masukulu anayi akulu mopambana chikatolika ndi zinthu zomangidwa mpaka lero kwachiyani izo zili inu mukulekelela zigwiriro Palibe eto tsusa chikatolika, ngakhale ine sinima kulupirira muicho, ine ndine mosamalisa mprotestant. Ndizo zolondera chimozimozi ndipo ndikhoza kusimikiza kuti iwo satero. Iwe sungakhoza kutsutsana nawo iwo. Iwo amalive sitimasamala chimene mbaibulo limanena, ife timadziwa chimene mpingo umanena. Mulungu ali mu mawu ake. Umu ndi mmene mulungu ali. Koma ena achikatolika akukakamira ku mpingo wawo angakupange iwe kudzichitira manyazi wekha ngati mprotestant. Ngati iwe ukanangomamatira goka ku Bible momwe iwo amamamatira ku mpingo ndiko kulondola. Koma iwo akulakwitsa ine ndikhoza kunena izo pansi pa ulamuliro wa Mulungu wambavu zonse kuti iwo akulakwitsa. Mwanteladi, ndipo inu achiprotestanti mukulakwitsa momwe inu mukuchitira. Chifukwa inu mukudziwa bwinoko ndithu, ndipo inu mumachita zimenezo. Izo zimakupangani wachinyengo mwa inu. Zedi ndiko kuukiridwa, mipingo kulekelera pamenepo. Ndipo tsopano m'malo mwa mpingo kuyesera kupanga chalichi chokongola, kumanga chalichi chachikulu, kuyika zichiri zazikulu pa icho, malimba akulu kwambiri a mipope, ndikutenga chilichonse kuyesera kufanizira monga mpingo wa Katolika. Inu simukufuna kufanizira monga mpingo wa Katolika, ngati iwo uli wotembeleredwa kuti upite kuchiwonongeko, pakuti ndizo pakuti atero Ambuye, iwo watembeleredwa kuti upite kuziwonongeko. Ndipo ninu ndofanizira chaiwo inu mukupita nawo iwo. Koma chimene ife tikusowa lero si mpingo waukulu, chichiri chachikulu, ndi maguwa akachitidwa kachikale, pamene machimo akuotchedwapo pansi pa mapemphero amuna ndi akazi odzipereka, amene amakonda Ambuye Yesu Khristu. Inu mukudziwa zimenezi, ndicho chimene ife tikusowa. Ndimvereni ine abwenzi, ndimvereni ine ndicho chikondi. Nthawi yanga yapita, ine ndikungofuna kukhala pa izo pamene, ine nditenga izo, kanthawi kenako, kuukiridwa kumeneko, kumene iko kwapita. Iko kwaukira mafuko athu, iko kwaukira United States. Tsopano kumbukirani, ine sindinaponyepo voti mu moyo wanga. Ine ndinatero kuti ndibwekererepo, ndiwo maufulu anga kubadwa achimereka, ngati ine ndikufuna kuchita izo. Koma ine ndimaganiza mochuluka kwambiri zanzanga kuti ndiwayike iwo mmene. Penyani, ine ndawaona iwo akulowa monga ngati amuna abwino, akutulukamo ngati akuba, ndipo ine sindikufuna zimenezo. Ine ndili ndi chinthu chimodzi, ine ndili pano kumangira nsanja munthu mmodzi amene ali woyenera, ndipo ndiye Yesu Khristu, ndipo iye yekha. Ine ndikupereka nthawi yanga chifukwa cha iye. Ndiko kulondola. Ngati ine ndingakhoze kutenga mpingo kuti uwongoke dziko lonse lidzisamalira mwalokha. Okulondola. Koma ndilole nine ndikuzeni. Pamene bambo Roosevelt, bamboyo anafa, msieli apumule, ine ndikudalira iye ali. Anabweramo ndipo anakhalamo katatu kapena kanayi, ndipo anaposedwa. Basi kuyambirira kwa kulamulira kwa nkhaza. Ine ndikodza kutsimikizira kwa inu kuti mulemba, kumene izo anati zikanadzachitika, ndiko kulondola. Ife tilibenso chipepala cha malamulo, ilo lasweka mwaziduswa. Chilichonse chilizonse zonyengezeredwa. A Republican ali basi oyipa mofanana ndi sikisi kwa Amozi theka la tazeni kwa anzakewo. Pakuti ufumu uliwonse uphwanyidwa, koma ufumu wa Yesu Khristu udzayima ndi kulamulira kwa nthawi zonse. ndiwo kulondola. Pamenepo Daniel anaona mwala wosemedwa kuchokera ku mapiri, ndipo anamenya dziko la ndale kumbuyo uko, ndipo unaliswa ilo kukhala Mungu woperedwa monga choncho, monga tirigu pa bwalo lopunthira mu nthawi ya chirimwe. Koma mwala umenewo unakula kukhala piri lalikulu limene linatambalala pa miya, unadzazisa miyamba yonse ndi dziko la pansi. Ndidzo izo dziko la ndale lapita.
Our nation is broke.
Inu muzikumbukira zimezo kuti mbale Branham ananena kuti pakuti atero Ambuye.
Our nation is devolved.
Fuko lathu layaluka. Ilo silidzaukanso. Ilo lapita monga mafuko ena onse. Ilo ndi fuko lalikulu kwambiri mu dziko la imalero, koma mbewu yomwe yandiyelekezi yadzalidwa mu mitima ya wanthu, momwe izo zinafikira mu Hollywood, momwe izo zinafikira mwa wanthu ndi kuyamba kwa izi. Ndipo inu simungakhoze kuwauza iwo kanthu. Mudengera president kunja uko yemwe adayese kutseka mowa ndi kusakhala ndi kuletsa muone chimene chingachitika. Yakwaza kuombererwa mu maola awiri atata wafika mkati mmenemo. Zedi yesa ngakhoze kupirira zimenezo. Dziko lonse lili kumutsutsa iye. Inde bwana, inu simunganakhoza kuchita izi. Ilo lapita, ilo laukiridwa. Ndipo mzimu wa chikomunizimu walilanda ilo. Mupite kumasukulu athu lero, kaoneni pana athu asukulu. Anthu athu angono amene amapita kusukulu, iwe ukuyenera kudziwa basi chimene chimachitika. Asungwa na angono kumunsi kuno mumasukulu ndi zinthu ngati izo pa usinkhu wa 10:14 ndi 10:16. Mayi wawo anawatumiza iwo kusukulu owonongeka mwakhalidwe, malingaliro ojayira chamba, ozolowera chamba, okhewa ndudu china chilichonse monga choncho. Ndipo usinkhu wa ungono kwambiri ana angono monga choncho. Tingakhale chovuta ngakhale kumupeza namwali pakati pa ena aiwo, monga zikanakhalira kuti uyipeza singano mu mulu wansi umene iwo ali ndi ubwanawe wa mblanketi ndi anyamata ndi kudziwongola pa magombe a mtsinje awa ndi kwina kulikonseko. Ndipo ine ndikoza kutsimikizira izo kwa inu abwenzi anga. Ine sindikananena izo paguwa ine ndikanapanda kudziwa zimene ine ndikuyankhula za masukulu komwe kuno muzathu, zigawo zathu komwe kuno muzigawo izi zamavalidwe amadona angono awo. Sali kudziwa kumawauza mayi wawo kuti iwo akupita kumalo osiyana ndi kumakomana ndi anyamata, ndipo ngakhale kumachita uhule pa misewu ya Louis. Ndi chiyani icho? Ndikumayimba mu makwaya chifukwa iwo ali ndi uthenga wa ung'ono umenewo wachitukuko atayima pamenepo. Kumene alalika amayima ndi kuyankhula zinthu pang'ono za chabechabe ndi nthano zazing'onozing'ono za Baibulo kapena china chake chonga icho, m'malo molalikira kulapa ndi kuwabweretsa amuna ndi akazi kuguwa. Abambo ake amalowa mnyumba usiku ndi kuyasa ndudu yawo kulenga chikho cha mowa ndi kukhala pansi ndi kumamwa iwo. Mayi ali kunja nthawi ya tsiku lonse ndi gulu la akazi paphwando lina la juka zina zachitukuko ngati izo. Inu mungakhoze bwanji kuyembekezera mwanayo kukhala chinthu china chilichonse? Penyani, chikhalidwe chilichonse chimene inu mumakhalamo ndicho chimene inu muli. Inu mumutenge msungwana wang'ono kwambiri, nyamata wang'ono kwambiri, kuwayika iwo kuno, kuwalola iwo azikhala ndi wina wake. Inu mumutenge mwamuna, ine ndikonza kutenga nyamata wanga kumulola iye kukhala kunja kwa tsiku ndi wina wake. Mundilole ine ndibwelemo. Ine ndikonza nthawi zonse kukuwuzani inu yemwe iye wakhala ali naye. Ndithudi, penyani chikhalidwe chimenecho, mzimu umenewo umamugwira iye. Inu mupite ku mpingo kumene anthu onse, inu mukapita mu mipingo ya mzimu woyera kapena mipingo ya Chipentekoste, iwo amayitcha iyo. Kulola aliyense kuti akhale, oh, iwo amathamanga ndi kugwedezera mutu wawo mbuyo ndi mtsogolo, mbusa kamatero, mupenye mpingo wonse, uyamba kuchita chinthu chomwecho. Mwalola amuna, anthu ayimirire ndi kumangopitiriza moyipa kapena china chake chinzake, mupenye chinthu chonsecho chikuchita izi. Fika pamalo pamene mbusa ali wokhuthala kwenikweni ndi ozizira, mupenye gulu lonselo likuchita izi. Inu mwafika muchikhalidwe chimenecho. Inu mumutenge mwamuna yemwe ali mwamuna wakhalidwe labwino ndi kumulola iye kukwatira mkazi wang'ono uyo yemwe sali wokwanira kobiri. Sipatenga nthawi mpaka iye sakwaniranso kobiri nayenso. Ndicho chimene chinachitika kwa Ahabu. Tengani chomwecho mosindanisa, mumulole mkazi wang'ono wabwino akwatiwe ndi mwamuna wachikulire yemwe sali wokwanira kobiri. Chinthu choyamba inu mukudziwa, iye akuchita chinthu chomwecho iye ali. Ine ndinga kwaza kupita motani mauno ndikuloza manjanga pagomo lopwasuka ndi zinthu monga izo mene mai wang'ono wokongola amabwera kwa bambo oledzera ndi zinthu ngati izo ndikumaganiza kuti iwo angakhoze kuchita china chake ndi iwo ndipo tsopano mai aliyense ndi onse iwo akumwa ndikumapitirira ndi malowo ndi chiyani icho ndi mdielekezi ndi mdielekezi kuwukiridwa iye anasesa mu mfuko ili ngati mkango wobangula iye anadzikhazika yekha pansi pano mu malo abwino amene iwo anali nawo mu Hollywood iye anati ine ndikhoza kutengera akanema kuno mpaka televizhoni ibwerepo ndiye ine ndiwatenga iwo ndipo iye nkukhala pansi pamenepo ndipo anthu ampingo m'malo motseka zionetsero ndi kusalola ana awo kuti apite iwo amawapasa iwo matenti tambala la mulungu madzulo ndipo atumiza iwo kumeneko kotera kuti iwo akakhoze kukakhala ndi phwando lapang'ono la chitukuko cha juga kukakhala kunja kwa okhaokha ndi kukakwera nakazungulira o tichamanya zibwanji tsopano iwo amangotsegula television ndikuonera ufe wonse kuyankhula kwa mkutu kovunda kumene kulipo mu dziko pa iyo kokulondola ine ndibe kanthu kotsutsa kanema ine ndibe kanthu kotsutsa television ndi chinthu chovunda chimene chili pa iyo ndicho chimene icho chili ngati inu mungadayisunga iyo mwamakhalidwe iyo ikanakhala ya zamakhalidwe inu sibwenzi mugulisa mapatani a nsapato akachitidwe kachikale kuno mtawuni lero mkomwe akazi sawafuna iwo iwo akufuna zo zala zawo zizituluka mwa izo akazi onse akuchita zimenezo ndipo kulondola pamene iwe upita kuchalichi iwe sungakhoze kuwagulisa iwo chipembezo cha nthawi yakale chifukwa mkazi wina iye sakufuna kanthu kochita nazo izo ayi bwana ndipo palibe kusoweka ine kumapita kumeneko ine ndikungokhulupirira ndizo zonse zimene zilipo kwa izo ombale ndielekeze amakhulupirira nayenso ndipo kulondola inu mulapa kapena kuwonongeka tsopano pepani ayi ine sindili ayi ine sindili ayi ine ndikubweza chimenecho ine ndimawakonda wanthu koma ine ndimakukondani inu mwabwino kochuluka kuti ndizikuonani inu mukupita mukugwa cha dodolido monga choncho ngati mulungu alola ine ndidzazitenga izi kanthawi kena mu sabata tsopano kwa inu amayi amene ali anakubala mau chabe kwa inu tisanapite mulungu akudalitseni inu inu muwalere ana anu molondola ife tikutenga kuwukiridwa uku ife tiyenera kupita mu makwathu ndi malo osiyana masukulu ndi kunja mu malo ndiko ife tikutenga uku koma kuwukiridwa kwa United States mdielekezi walilanda ilo musati muchite mantha ndi rasha rasha alibe kanthu koti achite ife tikuchita izo ife eni kufunda kwathu komwe pakati pathu pomwe ndikokulondola inu mukudziwa United States ali ndi milandu yambiri yakulekana kuposa wonse mu dziko lapansi kulekana kwochuluka taganizani za izo sindizo zoyipa umayi waswedwa kale amayi sakukhalanso pakhomo ndi ana awo monga iwo ankachitira iwo ayenera kukhala pa ntchito kuna tsiku lina munthu wina wa golosale mu mzinda uno anali kuyankhula kwa ine za iwo akadzawa ogwira ntchito mu malo a anthu akaza ang'ono okwatiwa awa okhala ndi gulu la ana ang'ono iwo ali ndi olera wana kumawasamalira ana awo iwo amagwira ntchito mu malo a anthu awa anali apo panali awiri a iwo atayima pamenepo amene anayimikidwa ku ntchito zawo za malo a wanthu anati musati mudandaule ife tizazikwanisa izo muli monse ora lotero la uhule layandikira zedi mdielekezi wawawuza kale iwo kuti ndiwo mabwana a mnyumba iwo apanga njira yawo yomwe iwo achita chimene iwo akukhumba kutero ndipo inu muichose iyo kwa iwo ngati inu mungathe pali chinthu chimodzi chokha chingayichotse iyo kwa iwo ndiloguwa pamaso pa yesu khristu chipembezo chakachitidwe kachikale cha mtsinje wa misonzi chimene chizaswe mitima yawo ndi kuwang'amba iwo kuziduswa ndi kuwapanga iwo chimene iwo akuyenera kukhala ndipo kulondola iwo akhoza kuganiza kuti ine ndili chabe munthu wachikulire wopusa koma tsiku limene iwe ukufa mʼbale wanga mulungu iwe udzazindikira kuti ine ndinkakuwuza iwe choonadi wokulondola iye ali pa kuwukiridwa ola lili pano tsopano inde ola lakusankha nalonso ola lakusankha osati kuti uzibwera ku mpingo koma ola lakusankha ngati iwe kuti upite kuti uzikamutumikira khristu kapena kukhala wofunda mu mpingo wanu ndipo ndiko kulondola alipo mamembala ambiri a mpingo ngati onse mame kapena anthu a amereka amene amadzinenera kukhala khristu akanakhala khristu eniene akhristu obadwa kachiwiri mʼbale ife tikanakhala otetezedwa momwe iwe ukanakhalira kumwamba pafupi vuto la chifundi inde bwana matenda akanasiya dzikoli china chili chonse kodi icho sikanakhala chabwino kubwera pansi munseu ndikuona kumene dona kubwera ndipo mwamuna muli bwanji mlongo mawu abwino mbale kuyenda pansi apo palibe iwe ulibe kudandaula kumozi mudziko chilichonse chili chabwino basi ndi chokoma ndipo nyamata akamabwera kungodya ya nseu mmalo moyesera kuti akugunde iwe iye mkuima chabwino mbale chabwino inu munali o inu patsogolo pa ine inu mukuona kungololera kodi icho sichingakhale chodabwitsa ife tikakhala nacho icho koma ndimomo zakachikwi mbali sikuli kubwera kumene ndikokulondola kodi tsopano ife sidiri ine ndinayima mwayoyandikana nawo wathu kuno tsiku lina palibe chotsutsa oyandikana nawo wathu koma ine ndikhoza kuzindikira ana athu ang'ono kazi wanga anali kulira dokotala wina wa mzinda uno msungwana wake wang'ono anali yendayenda ndi msungwana wanga wang'ono ndipo iwo ankakondana wina ndi mzake aka iwo anatsapeza kuti dzina lake linali Branham ndipo iye anali mwana wa mbusa Branham izo zinakhazikitsa ichi msungwana wang'onoyo sakanakhoza umayendanso ndi msungwana wanga wang'ono maa ine ndinaganiza chabwino zabwino ena oyandikana nawo ang'ono anathamangira kumene kwanati chabwino izo zinali zabwino kotero iwo anapita kwa abusawo musati mundiuze ine inu mukudziwa ine ndili nayo njira yodziwira zinthu zambiri inu mukuona kotero iwo anapita kwa abusawo ndipo anati inu mukudziwa pali mwamuna yemwe amakhala moyandikana nawo kwathu iye ndi wabwino kwambiri kwa ana athu anali ndi mbusa Branham iye amawatenga iwo kuwakokera iwo mu galimoto yake yaing'ono yakale ndi kuwatengera iwo kunja anali chabwino ife tilibe kanthu kotsutsa mbusa Branham iye ndi wabwino koma inu mukuona iye ali chabe kalasi yosiyana ndi anthu kusiyana ndi imene ife tili mukuona ife tili ine ndikanati kuti inu mukanakhala kuti simuli inu mukudziwa ine sindikanakhala ngati inu muziyankhula kwa iwo ndi kukhala mwa ubwenzi koma mulole basi awakhale mapeto o mbale mkazi wanga anali kuima pamenepo akulira ine ndinati wokoma mtima ndi wonzere wolekanitsa koma kwa ine ndi nyumba yanga ife tidzatumikira ambuye ngakhale dziko lonse lichoke komabe yesu khristu ngati ine ndingatchedwe otentheka ngati ine ndingamati ndizikanidwa ndi achibale anga munthu mzanga ndi zinthu ngati zimenezo ine ndikusankhabe yesu khristu kwiritsa kudzanja la mulungu losasintha pamene anzanu a dziko lapansi akukanani inu komabe pafupi kwambiri kwa iye kangamirani gwirani kwa iye mulungu mundilole ine ndilalikire monga ine sindinateropo kale mundilole ine ndilalikire kwa anthu akufa ngati munthu wakufa ine mwini mundilole ine ndilalikire kwa anthu ngati kuti ine sindidzakhalanso ndi ulaliki wina woti ndilalikire mundilole ine ndiwakakamize iwo kuti abwere kuguwa ndi nkhope zokuwa ndi msozi bwerera ku nyumba ndikukhala moyo ngati akhristu ndikukhala ndi oyandikana nawo kusiya zonse zipano zodiyerekeza ndi kumathamangathamanga kuzungulira ndi kudumba ndi kumapitirira ndi kumachita mwa njira iyi ndi kumafufuma pa izi ndi kumapita njira iyo o musati muzichita zimenezo ameneyo ndi mdiyerekezi mizimu imeneyo ya ziwanda itabwera pa khristu kumbukirani atumiki aja kumusuko iwo anali aneneli aja iwo anali aneneli iwo anali amuna achipembezo akupereka nsembe iwo anali achipembezo basi monga aphunzitsa tsiku lino koma mbale iwo anali njira zakutali kwakudziwa choonadi kodi inu simukuona momwe ndiyerekezi alili wachipembedzo ndiyerekezi sali ayi wotsutsa chinthu chachikulu monga chikominisi zonse zotsutsa chikhristu sindizo ayi ndizo basi zonse za mdiyerekezi zedi koma sindiye wotsutsa khristu wotsutsa khristu ndi wachipembedzo kwambiri wachipembedzo kwambiri iwo unali mzimu wachipembedzo umene unamupachika yesu ilo ndayi zonse lakhala dziko lachipembedzo anthu achipembedzo amene amapachika ndi anthu achipembedzo amene anali wotsutsa khristu woona iwo anali aneneli achipembedzo amene anali kumutsutsa mikaya ndi anthu achipembedzo atsikuli amene akutsutsa uthenga wa mulungu kumbukirani ine ndakuchenjezani inu ine ndakuwuzani inu ine sindikuyankhula mochuluka kwambiri za chikatolika ndi chibaptist ndi chimethodist ine ndikungoyankhula za anthu omwe ali anthu achiyero mpaka pansi mizere iyi pano kuyang'ana pa izo lero momwe izo zabwelera ndi kumayima musewero oh mai ine ndikapita mu izo nthawi zina ndipo mtima wanga umasweka mkati mwa ine atayima pamenepo ndi banjo yachikale kumakwacha banjo yachikaleyo ndi kumaliza chitoliro chakale chonga choncho. Kodi uyo ndi nyamata walisha ng'ombe waku Texas wakuti ndi wakuti? Ine ndilibe kandu kotsutsa munthu uyo koma izo zili zakunja uko mudziko kunja uko. Ndiko kulondola. Ine kuli bwino ndiime mbale wopanda ngakhale kanthu ndipo osadziwa kanthu nkomwe koma kungoyima ndikukweza manjanga ndikunena Yesu mundisunge ine pafupi ndi mtanda. Inde bwana. Mtanda wopatulika ine ndidzaunyamula mpaka imfa idzandimasule ine. Ndiye nkupita kwathu kavala korona pakuti kuli korona wa ine. Kwa ino amayi ang'ono kuno mau uno amene mwakhala amayi eneni ndipo ine ndikudziwa mulipo ambiri ainu. Ine ndikuganiza mmodzi aliyense wa inu. Mundilole ine ndikuuzeni inu china chake. Ambuya akudalitseni inu. Ndinu utenga wachisanu. Ine ndikuganiza ndilole ine ndikuuzeni inu chiyani. So mune chifukwa cha ana anu kanthu kakang'ono chabe. Chifukwa mbali neve mwina mwake adzalalikira pa zokhuzana kubala usiku uno kapena aliyense mmodzi wa ife amene akulalikira chabwino zokhuzana kubala. Koma mvetserani ndiloleni ine ndikufunseni inu china chake. Kumbukirani pamene Mose anali mnyamata wang'ono anali mayi amene anamupatsa iye malangizo ake. Iye anali mayi wa umulungu amene anamunyamula Mose wang'ono pa maondo ake ndipo anati Mose anamuphunzitsa iye zonse. Iye anali mphunzitsi wake kapena iye anali mphunzitsi wake kani pansi pa Farao. Ndipo anati tsopano zinthu izi anati Mose tsiku lina iwe udzawawombola ana Israeli. Ndiwe mnyamata amene waitanidwa. Tisunge weka mwangwiro ndi mopanda banga kwa dziko pakuti ndiweyo. Ndiweyo. Palibe malowena amene ife tikuwadziwa amene iye anayamba wapitako ku seminari yonse kuphunzitsa kuli konse nkomwe iye anakhala nako konse. Iye anakhala kumene mu nyumba yachifumu ya Farao yemwe anali wachikunja koma mayi ake ankamuphunzitsa iye. Ameneyo ndi mayi weniweni. Iye anamuphunzitsa iye malangizo a Ambuye. Iye anamuza iye momwe iye ayenera kukhala woyera. Iye anamuza iye momwe ndi chimene iye ayenera kukhalira moyo ndi momwe chimene Mulungu ayenera kuchita akanati adzamuchitire iye. Ndipo izo zinakakamira kwa Mose masiku onse moyo wake. Ndipo mayi aliyense wabwino woona womvera yemwe angatenge ana ake ang'ono malo mwatumiza iwo kuzionetsero za zithunzi ndi madansi ndi zina zotero monga choncho ndipo iye nkwayika iwo pa chilolo chake ndi kuwaphunzitsa iwo za Ambuye Yesu Khristu. Kuno tsiku lina ine ndinali kuyankhula kwa mayi pa telefoni. Ndipo mayi anati mbale pire. Iye anati nyamata wanga wosauka ali mvuto. Anati ndi vuto bwanji limene iye alimo. Ine ndinati inde ine ndikuziwa za idzo mulongo wokondedwa. Ndipo iye anati iye akhoza kukhala atalakwisa ine sindikudziwa. Anati wina akunena izi ndipo wina akunena izo ine sindikudziwa koma anati zilibe kanthu kaya iye akulakwitsa kapena akulondola ine ndimamukonda iye. Ndi zimenezo tu. Ine ndimamukonda iye. Iye anati kwa mayi ake anati ine ndanyengedwa kwambiri ndizi ndizo. Anati mayi ine ndikupya ndinu pafupi wokoma yekhayo yemwe ine ndili naye kwenikweni mkazi yemwe aliwona kwa ine ndikumamatira kwa ine. Ndicho chikondi cha mayi. Ndiye mayi weniweni yemwe atayike mikono yake mukumbatira mwana wake mosasamala kaya iye akulondola kapena akulakwisa iye nkupitabe kwa iye. Ndipo ngati Mulungu ngati mayi angakhoza kuganiza izo za mwana wake ndimochuluka bwanji momwe Mulungu amaganizira izo za wake inu mukuona. Inu mukhale naye kumene iye pitani molondola. Ndipo tsopano mundilole ine ndingokuuzani inu mayi wina mofulumira ndithu mu Baibulo ife tisanatseke. Panali mayi wotchedwa Herodia. Iye anamuphunzitsa mwana wake wankazi kuvina kwa sakwasa. Iye ankafuna iye kuti akakhale wotchuka. Ndipo iye anavina pamaso pa mfumu ndipo anafunsa mutu wa Yohane Mbatizi. Ife tinawo umboni wa 72 a mphukira zake butu ili limene linavina pamaso mwana wankazi wa Herodia anavina pamaso pa Herode. 72 a mphukira zake iwo mwina anafa ali mahule kapena pa zokoloweka. Mayi mmodzi anaphunzitsa wake zinthu za mdziko, mayi winayo anaphunzitsa wake zinthu za Mulungu. Wina anakhala mtsogoleri wamkulu ndi mgonjesi wachisavundi pakati pa anthu lero. Ndipo winayo woyipisidwa ndipo ali mu gehena ndipo watenga zikwi kuphatikiza zikwi ndi iye. Mukuona chimene ine ndikutandauza? Muleleni mwana mwa njira imene iye ayenera kupita nayo. Ndipo ine ndithudi ndikumva nanu inu chisoni amayi osauka mwakhala pano mutavala maduwa anu oyera. Kulipo kumwamba kumene mayi wapitako lero kumene mayi wakachitidwe kachikale amene anakhalira moyo Mulungu mwina mwake wadusa kupyola chotchinga. Iye akukuyembekezerani inu kuti mubwere. Ndiko kulondola. ine ndikukulemekezani ndikupasani ulemu pamenepo mwavala duwa lanu lofira. Mai anu, ngati inu mukufuna kuachitira chilichonse iwo muzita icho masiku mazana atatu makumi asanu ndi amodzi mphambu azisanu pa chaka. Muzipita ku nyumba yawo ndi kukapereka pemphero ndi kukhalira moyo Mulungu, ndicho chinthu choti uzichita. Ndikualera ana anu, ndipo pamene ana anu akula iwo adzakutchanini wodala, inu mutadusa kale kunka kuseri kwa chophimba. Ndiwo mzimu weniweni wa umayi, mzimu weniweni wa tsiku la anakubala. Tsiku la anakubala ndi masiku mazana atatu makumi asanu ndi amodzi ndi mphambuzi sanu pachaka. Ili ndi tsiku limene amagulisa maluwa ndi kupatsana mphaso. Dziko limachita zimenezo. Ngati ilo lidutsa, ngati dziko litayime zaka zina makumi awiri, iwo adzakhala ndi masiku a mwana wamwamuna, ndi masiku a mwana wamkazi, ndi kapena masiku a asuweni, ndi masiku a malume, ndi zinthu zonse izo monga chomwecho. Basi zokwanira kulitengera dziko mu kukongolesa kwa malonda, ndi basi kumene ilo likupita, kukehena kumene molimba basi momwe ilo lingathe kupitira kuchiwonongeko. Koma inu, Mulungu akudalitseni inu, ndilo pemphero langa. Tiyeni tipemphere. Atate athu achifundo akumwamba, pamene ife tikuyangʼana mʼmbuyo mmawa uno ndi maganizo athu kale kutali mazana wena azaka kale, pamene uko kunayima Yehoshafati atayima pamenepo pambali ya mfumu Ahab, ndipo mzimu waung'ono pansi mu mtima mwake udatsalirabe wa Mulungu, ngakhale iye anali atapanga kulakwitsa. Anamuza iye anati, ukundikulakwitsa, ukundikulakwisa, izi sizoyera, izo sizopatulika. Mneneri wanena kuti zinthu izi sizingakhoze kumapitirira monga chonchi. Ndipo moto wa ung'ono wa Mulungu unamudzusa iye. Ndiyeno inu munali ndi wina wake kuti ayange moto wa ung'ono umenewu, amene anali Mikaya, mneneri woona wa Mulungu. Ngakhale kuti iye mwina anabwera pamenepo atavala mu zinsanza, ngakhale mwina iye akanakonza kubwera pamenepo wonyozedwa, ndipo onse awakuyangʼana pa iye monga ngati gulu la nkhandwe akuyangʼana pa mwana wankhosa. Koma iye anawawuza choonadi, ngakhale kuti iye anachita kukandidwa pa nkhope, ngakhale iye anachita kuponyedwa mu ndende ndi kudyesedwa mkate ndi madzi achisoni, koma apobe mawu amene iye ananena anabwera pochitika, pakuti inu munali ndi iye. Mulungu perekani lero, ndipo ife tikuyangʼana pansi mu Baibulo ili. Ife tikuyangʼana pa mabuku a mpingo, nkhani khumi ndi zina zotero za mipingo, mipingu ndi kuona momwe iwo amachitira izizo kapena zinzake. Koma mutilole ife tiyangʼane mu mawu owona awa pano ndi kuona chimene iwo ananena. Popanda chiyero palibe munthu ati adzawaona Ambuye. Tsalani mtendere ndi chiyero, chimene popanda palibe munthu ati adzawaone Ambuye. Iye amene akonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mwa iye. Mu masiku otsiriza nthawi zoopsa zidzadza, anthu adzakhala odzikonda iwo eni, onyada, odzitamandira. O zinthu zazikulu izo Ambuye zimene zikuchitika. Amutu wodzikweza, okonda zosangalasa koposa kukonda Mulungu. Kumawaphunzisa anthu malangizo a anthu mʼmalo mwa malamulo a Mulungu, kukhala nawo maonekedwe au Mulungu ndi kumakana mphamvu ya Mzimu Woyera, kuti umupange munthu kuti adzazidwe ndi Mzimu, kuti umupange iye kusangalala, kuti apangitse misonzi kuyenderera kuchokera mʼmaso ake, kuti umupange iye kutuluka kunja ndi kukapempherera wodwala, kuti umupangitse iye kuyankhula ndi malilime ndi kutanthauzira, kuti umupangitse iye kulosera. Mzimu wa Mulungu, Mulungu wa moyo, iwo amangouchotsapo iwo kupita ku mphanga ina kapena china chake chonga icho, okhala nawo maonekedwe au Mulungu ndi kumakana mphamvu yake. O Mulungu, mulole womvera pang'ono awa pa tsiku lino, agalamuke mwasanga pakali pano, nthawi yotsiriza isanafike ndi kuchigwira icho mu chikhalidwe ichi. Mulole ife tikhale kudzipanga tokha mwatsopano, monga Baibulo linanena, ukani ndi kudzigwedeza nokha. Ndikufunsa njira ya kale imene ili njira yabwino, ndipo pamene inu muyipeza iyo, yendani mu iyo. Mulungu perekani kuti ife tikoze kupeza njira ya kale yonyozeka, pamene ife tingakoze kuyima pamodzi kachiwiri ngati mazana ndi kulumikiza manja athu limodzi ndi kuyimba. Ine nditenga njira ndi onyozeka pang'ono a Ambuye, ine ndayambamo ndi Yesu, ndipo ine ndikupita mopyola. Mulungu tithandizeni ife kuti tikhale moyo chimenecho ndi kukhala chimenecho. Dalitsani amayi okondedwa onse awa akhala pano Ambuye, podziwa kuti iwo ndi amayi iwo eni, ali ndi maluwa oyera atamangidwa pa zikhotho zawo mawa uno, ngati chikumbutso cha amayi wakale wokondedwa yemwe wadutsa kutseri kwa poonekera.
Oh mbuye wa moyo adalitseni iwa mbuye ndipo mulole iwo adalitsidwe na wonso ndipo mulole zokumbukira zawa nawo zikhale monga zawo zili ndima yawo ngati iwo apita kutseri kwa chochinga kumwamba kwa ulemerero perekani izo ambuye ndipo mmawawina pamene moyo ukutsekeka kwa misemba yathu ndipo kupuma kwathu kukulephera kubwera kwa ife chochinga chidzasekukire mbuyo iye adzabwera pansi mwina mwake pamapeto a Yorodani kudzatithandiza ife kuwoloka. Oh, kutsiku la ulemelero ilo pamene ife tidzaponda pazi lathu kusidyaku kumene uko sikudzakhala mpweya sudzayipisidwa ndi utsi wa ndudu uko sikudzakhala woledzera pa nsewu uko sikudzakhala hule uko sikudzakhala tchimo uko sikudzakhala kanthu konga kameneko koma mwaulemelero kwa nthawi zonse tidzakhala moyo ndi mtendere ndi ambuye wathu Yesu Khristu ndi wana wathu ndipo oh ndi tsiku lodabwitsa bwanji. Oh Atate, pamene mdima waukulu ulipo nkhondo ndi mdielekezi zikuwukira mayiko ndi kuwukira maguwa kuwukira mipingo kuwukira wanthu kuwukira malonda kuwukira mizinda ndi masukulu ndi makomo. Oh Mulungu, tithandizeni ife kuyima kusolola lupanga mwansanga ndi kumenyera Mulungu monga Mose ndi Alevi anachitira kumusi kuja pamene tchimo linali munsasa. Tithandizeni ife Ambuye. Mutikhulukire ife tsopano ndipo tidalitseni ife ndipo tisungeni ife odzidepetsa tisweni ife Ambuye. Oh Mulungu, inu munati iye amene apita akudzala mwa misozi mosakayika adzabwereranso akusangalala akubweresa limodzi naye mitolo. Oh Mulungu, tisweni ife kuziduswa tiwumbeni ife mwatsopano Ambuye, ife tikupeza zochuluka kwambiri zosiya njira. Ine ndili ine mwini Ambuye, ine ndikufika pamalo amene ine ndikuganiza zakuchuluka kwa amene ati adzakhalepo pa msonkhano wanga. Oh Mulungu, ine ndikufuna inu muzikhalapo. Bwerani Ambuye. Oh Khristu, bwerani Ambuye, ndisweni ine ndiwumbeninso ine. Oh Ambuye, musandilole ine kutengela zinthu zimenezo pa malingaliro wanga. Mulungu, zisungileni zokutali kwa ine. Ndithandizeni na Ambuye kuti ndizilalikira monga ine ndinanena kanthawi kapitako ngati munthu wakufa kwa anthu akufa. Podziwa kuti ife tonse tiyenera kukomana nawo muyaya, ife tiyenera kuyima pamaso pa inu pamene inu simuli muchikhaliro chanu chokondweresa, pamene inu simuli ndi chifundo, pamene inu mukuyima wopanda chifundo, pamene inu mukuyima wokwiya kuti mubweretse chiweruzo pa mafuko ndi wanthu amene akana ndi kukankha chikondi cha mwana wanu. Mulungu, tipatseni ife chifundo ndi iye lero kuti mutsiku limenelo ine ndikonza kuyima wotsimikizidwa. Ndisowa kulira tsopano koma inu mudzakupukuta iko kukuchotsa kuchimwemwe pa nthawiyo pamene inu mudzati lowani muzisangalalo za Ambuye zimene zakonzedwera inu kuchokera ku maziko a dziko. Mulungu, khalani ndi ife tsopano ndipo tithandizeni ife tikupemphera mu dzina la Yesu. Amen.